Ngiyabonga mfowethu, inkosi ikubusise. Salibona kusihlwa bangane, kuyinhlanhla kuba lapha kulobu busuku kuleli elihle elincane ibandla elibukeka linethezekile futhi ngakho ngiqinisekile ukuthi umoya ngcwele ulapha futhi ujwayelene naso sonke isixuku. Ngakho siyajabula nje ukuba lapha ukuba sihlale ezindaweni zasizulwini kuKristu Jesu, sithokozela le nhlanganyelo emangalisayo. Ngakho sifuna ukumemezela ukuthi kusase busuku manje ingunguthela iqala kusase busuku ngale Ramada. Ngicabanga ukuthi iholo elikhulu likhona lapho ne yebo mnumzane, futhi wonke umuntu ongakwazi aphumele kuzo zonke izinkonzo. Ngicagela umfowethu Williams wedlule kukho enqubweni futhi washo konke okwenzekile nokuthi kuzokwenzekani ngokwazi kwakhe ukuthi kuzokwenzekani. Isizathu ngezike izikhathi kule mihlangano kukhona okwenzekayo esingakwazi asazi nje. Siyangale sifuna into ethize ezokwenzeka futhi isikhathi sokugcina impela saba nenhlanganyelo emangalisayo lapha ya Westward Hall. Ngikholwa ukuthi yayibizwa ngokuthi iWestward Hall. Futhi manje njengoba ngiqakela kumenyezelwe ukuthi kusase busuku umfowethu Oral Roberts othandekayo uzobe ekhuluma kusase busuku, inkosi Thanda, futhi kuzoba nabanye abaningi lapho futhi nizozwa izikhulumo ezinkulu, abanye bosomabhizinisi abefundisa abavela macala onke ukulukhuni ukwazi noma yisiphi sezikhulumi esikhangisiwe ngaphandle kukamfowethu Gardner. Futhi ngiyamazi umfowethu Velma Gardner, futhi ngakho-ke sebenakho manje kuze kube ngumsombuluko ebusuku. Ngakho-ke silindele nje elikhulukazi ijubhili lomoya lokudla kumnandi. Ngakho sisiza futhi sizitike ngezinto zenkosi. Futhi manje ngicabanga ukuthi kuzoba unkatho lwami ngesonto noma okwesidlo sasekuseni sangomgqibelo kuseni nangenkonzo yangesonto ntambama, futhi kanjalo ukukhuluma. Manje ngifuna ukusho ukuthi lesi kube ngesinye sezikhathi ezinhle kunazo zonke engake ngaba nazo ePhoenix ngokwejwayelekile. Lapho ngisePhoenix ngifika nje mhlawumbe ngiye endaweni eyodwa, kodwa ngalesi sikhathi ngicabanga ukuthi lokhu cishe okwesithupha noma ukwesikhombisa mhlawumbe izindawo ezisishiyagalombili engike ngaba kuzo ukuzongeza ukudabula eSalt River, isishiyagalolunye, izindawo ezisishiyagalolunye ebengikuzo, izindawo eziyisishiyagalolunye ezehlukene. Lokho ngabefundisi abayisishiyagalolunye abehlukene ukuba kwaziwane nabo, ubaxhawule futhi ube nenhlanganyelo nezinhlangano ezehlukene. Ngani ngokwejwayelekile lapho ngingena, ngani abazalwane bahlezi benomoya omuhle kakhulu futhi badedele amabandla abo futhi bangene. Ngicabanga ukuthi kuhle ukuba ikakhulukazi abavangeli abangenayo futhi bafake isikhathi sabo ukuzama ukusiza ibandla ngalinye. Bese ke kube ukuhamba-hamba futhi uvakashele amabandla kanjalo, ngoba umelusi uhlala ethanda ukubambisana nabantu babo bayafika futhi bathole mhlawumbe bakhulekelwe noma kukhona okwenzekile noma umunye athole ukusindiswa. Futhi khona-ke uyamazi umuntu abefundisi abehlukene bathi awu lo mfowethu usibanibani uma kuleso sifunda ngani, hamba uye kuyo ngo indoda emangalisayo kaNkulunkulu kade ngisebandleni layo. Futhi niyazi ngiyakuthanda lokho, ngicabanga ukuthi sithola ukwazana kakhulu omunye nomunye, futhi ngoba sizoba nephakade kuba silichithe omunye nomunye. Ngakho-ke singahle futhi sezane ezansi lapha futhi sazi ukuthi kunjani. Futhi ngakho khona-ke phezulu lapho into eyodwa enhle nokho mfowethu Melusi, ngeke nje sibe nohlobo sizukuba nomhlangano womkhuleko qhabo, ngeke sibe nezinkonzo zokuphulukisa, kodwa futhi asizukuba namkhawulo wesikhathi. Ngakho futhi ngokuvamile ngishumayela amahora ayisithupha noma ayisishiyagalombili kuphela ngesikhathi, mhlawumbe ngezinye izikhathi. Ngakho-ke ngingaqhubeka nje niyazi, ngifuna ukukhuluma nalabo engashumayela kubonga leyo nkathi. Ngangivame ukutshela abantu ukuthi ngingathanda ukuba okungenani nesikhathi seminyaka eyinkulungwane nomunye ngamunye, niyabo. Bese kuthi-ke lapho sengiqedile futhi khona impela ezinkonzweni zethu ezincane ukuthi nje ngiyazi bekukude le cishe ezigidini ezimbili noma ngaphezulu abaphendukele kuKristu futhi kungabazeki abambalwa balabo bazokwenza noma kanjani futhi ngakho ukuhlala phansi nje mhlawumbe sithi kuzoba nekhulu labo bukani ukuthi iminyaka eyikhulu yeminyaka eyinkulungwane ibiyoba yini ukujwayelana nabantu engibaholele enkosini futhi kodwa-ke niyazi lapho sengiqedile angizukuba lokukodwa ngaphandle kokuncinyane isikhathi kunoma ngenza ngekathi ngiqala niyabo iphakade aliqali neze alipheli neze niyabo alikaze libe nesiqalo alikaze libe nesiphetho ngeke walichaza kodwa noma yini eyayinesiqalo inesiphelo ngakho uthi kuthiwani ngathi mfuthi Branham na awu inqobo nje uma ungumuntu emvelo wasemhlabeni lapha waba nesiqalo kodwa uma uzalwe ezulwini uyingxenye kaNkulunkulu khona-ke lowo moya awuzange ube nesiqalo ngoba uyingxenye kaNkulunkulu uphakade yileyo ndlela kuphela ongake uphile ngayo kuze kube phakade ngokuba nokuphila kuphakade kunjalo ukuphila kuphakade kodwa noma yini eqalayo inesiphetho ngakho uma ubungena siqalo ukuphela nebo lapho uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha ngomoya ngengena embusweni akekho ngangena ngoba ufanele ube nalokho kuphile kuphakade manje kusobala anginjalo kulukhuni ukuthi ngikwazi ukukhuluma isingisi nokwazi ngitatisha igama noma amabili ngekathi ngikuthola ngibona ukuthi bekuyini ebhayibhelini isiHebheru nesiGreki kodwa igama lesiGreki lapho lokuphila okuphakade ligama elifanayo njengisele ukuphila kukaNkulunkulu liphelishwa ngokuthi ZOE Zoe futhi lowo onokuphila kuphakade yizowe ukuphila kukaNkulunkulu uqobo lokho kukwenza indodana yakhe uqobo noma indodakazi niyabo ngoba uzelwe nguye ukuphila kwakhe kukuwe futhi ungeke usabhubha kunoma uNkulunkulu engabhubha ngakho unokuphila kuphakade futhi ngiyakumvusa ngomuhle kuphela uNkulunkulu washo kumangalisi lokho na bengicabanga ngenkathi uNkulunkulu qaleni wakhuluma futhi wathi makube khona futhi makube khona futhi waveza izimbewu yonke into ngenhlobo yayo ungapastela kusobala futhi ukuphendule njengoba ngashumayela lapha eFoenix ngesikhathi ngokuthi ngiyakholwa inkolo epasteliwe ukuthi bazama kanjani ukuyizalanisa nehlelo esikundleni sokuyivumela ibe njengoba yayinjalo kodwa uvumela ipastela noma yini epasteliwe ingeke ibuye izizale ngakho lapho umuntu ekutshela nani bantwana niye esikoleni futhi bathi sivele ngqamuzaneni elilodwa nesayensi ephathelene nenkambo elungileyo kadawini akazi nje ukuthi ukhuluma ngani nebo ngoba uthatha ihashi uthatha awu ngithi imbongolo nensikazi futhi bane ithole ngumnyuzi kodwa lowo mnyuzi ngeke uzale komunye umnyuzi futhi ube nomnyuzi uphelela khona lapho umbila upasteliwe ubunga pastela umbila bese kuthi-ke ubunga tshala lowo mbila ngeke kube yilutho niyabo ngeke kube yilutho kuzofanele kubuye ngakho kungenzeka kanjani-ke uma siqala ngenguquko yemvelo engamuzaneni elilodwa khona-ke sikuphi na niyabo ucwaningo lwabo uqobo lwesayense luyafakazisa ukuthi banephutha niyabo ungeke wakwenza ungazalanisa umbala onkankane oluhlaza sibhakabhaka nombala onkankane omhlophe uthole umbala onkankane wase-Afrika kodwa nje iyekele kuyo futhi izobuyela ngo emuva ngo kumbala onkankane oluhlaza sibhakabhaka wasekuqaleni kunjalo niyabo ngeke kukwenze ngakho ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma futhi wenza umuntu nomphefumulo womuntu walahleka wona ngokoqobo noma yini engaphandle kwalokho ukujoyina ibandla nanoma yini ukupastela ufanele ubuyele kukho uNkulunkulu uzofanele akhulume aphendule ngezwi futhi lokho kukwenza ukuphila okuphakade lapho uNkulunkulu ekhuluma ukuphila kuwe khona-ke lokho kuphakade futhi kodwa kuze kube yilokho yisimo esibhasteliwe niyabo ngakho udevil wazixubanisa nakho futhi waxubanisa wazama ukuxubanisa kukholwa nento ethize ukungakholwa ndawonye ngakho kwenza ukubhasteliwe niyabo futhi kodwa lapho uNkulunkulu ekhuluma futhi abeke umoya ongcwele phakathi lapho futhi akubeke uphawu kuphakade kwabasefeso besine amashumi amathathu ukuthi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu hayi ibandla likaNkulunkulu elingcwele umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu nophawu lumele umsebenzi osuqediwe akukho lutho olubekwe uphawu njengoba ulayisha inqola kaloliwe uqala kulayisha inqola kaloliwe ngangivame ukusebenza kwaloliwe futhi sasilayisha inqoleni kaloliwe izinto ezehlukene kodwa umholi ufika ngapha ukuqala kuzofanele kwedlule inqwaba yemigwaqo emagebugebu uma kukhona noma yini exikayo angeke ayinamathilise ngophawu ize leyo moto ilayishwe kakhulu futhi ihleli ngqi kuze kungabi bikho lutho olungayinyakazisa bese ke evala umnyango bese unamathilisa ngophawu futhi lungeke lwephulwa ize ibe sesiphethweni sayo kunjalo nje uNkulunkulu uyafika futhi athole inqwaba yobula kithi akakubeki uphawu nje okwamanje ubona inqwaba yokungakholwa akakubeki uphawu nje okwamanje kodwa lapho konke sekulayishiwe ngevangeli ligcwele khona ke ukunamathisela ngophawu kunjalo kunamathisela ngophawu ukuze kufike isiphethweni sakho akamangalisi na ngijabula kakhulu kulobu busuku ukwazi ukuthi ngingomunye wenu futhi mina ngekathi ngisengumfana ngangifuna njalo abantu bangithande ngangingomuntu ongathandeki ngangiwuhlobolwa lokho okubizwa ngemvu emnyama emndenini bonke babephuza niyazi kodwa mina njalo njengoba niwufundile umlando wempilo yami akungaba zeki ngokukhona into ethize yangitshela ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ndawo ukuthi ngiye lokho ngizwa iphimbo nento ethize engibiza futhi emndenini ngangiwuhlobolwe silahlwa ngaye esikoleni ngendlela efanayo ngoba ngangiyimani kiniki kakhulu wonke umuntu wahlekisa ngami kwase kuthi-ke ngekathi ngiba ngumfundisi ngakholwa ukuthi lelo zwi laliyiqiniso khona-ke ngangingumlahlwa ebandleni lami le-Baptist bathi uyoba ngumgingqi ongcwele ngolungelo lezi zinsuku niyabonga ngakho-ke lapho sengithola ukuthi kwakukhona umuntu owakukholwa konke njengoba ngenza kwakufana nje nokubeka iglavu esandleni kwanele nje ncamashi ngakho manje-ke wathi uma uzoshiya konke futhi ungilandele ngizokunika omama obaba abafowenu odadewenu kanjalo njalo nokuphila okuphakade ngakho ukuza phakathi kwenu ngale ndlela ngiyanithanda manje ngezinye izikhathi ngishumayela kanzima impela ngoba ngiyabona ukuthi omunye umuntu ephuma emgqeni nebo nifanele nikwenze lokho ubaba wangempela uzokwenza ngani uyokunyakazisa futhi athi lapha buyela lapha emgqeni uma engewangempela ubaba weqiniso ngakho ngesinye isikhathi umelosi wakho uzofanele aqambuzele phansi entweni ethize mthande nje kakhulu kangako ngoba ungubaba wangempela kuwena yabo ezama ukukugcina usemgqeni ngoba uqaphele umphefumulo wakho umoya ongcwele omenze waba ngumbonisi webandla futhi ufanele njalo ukubhekisise lokho ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzobusisa leli bandla elincane futhi kwangathi lingakhula futhi liphumelele kwangathi abashumayeli abaningi abakahle bangaphuma kuleli bandla futhi baye emasimini ndawo zonke kwangathi igama lalo lingafi ngumkhuleko wami kwangathi uNkulunkulu angabusisa umeluswalo abadikoni balo abaphatheli balo nokuzihlanganisa kwalo noma ngabe kuyini kwangathi uNkulunkulu angaba nani nonke nawo wonke amalunga alo njengoba nisebenza kanzima futhi nisebenza ndawonye ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzosebenza nani eqinisa izwi ngezibonakaliso ezinkulu nezimanga ukulandela amakholwa akholwa yizwi elishunyayelwe kuwo wonke lo msamo lapha uNkulunkulu akubusise manje sengithe ukusha izwi kancane umfowethu Williams usanda kunginika ukukamisisa ngimtshelile ukuthi benginakho futhi bengiya jo nama dolopa ambalo kusasa ngizama ukuthola indawo engizothuthela kuyo phandle lapha eArizona ukuhlala phandle lapha bese kuthi ke ekuzeni eArizona bengingeke ngize nomfowethu oligogo ngokunyokusa emva kokuba ngishumayele ngokuthi inzalo yasebukhosini manje ngisuye umthengisi wamatape nonke niyakwazi lokho kodwa umfana ngapha unetape manje noma ubani onesiqopha amazwi ngifisa nina uma ningakwazi nithole leyo tape ethi inzalo yasebukhosini okwesonto eledlule kuseni futhi umfowethu Fula waphuma waphumela ePPD emva kokuba sengihambile futhi watshela abantu ukuba bangitshele ngiyeza ngingamele ibandla lakhe yena nomkakhe bayoba umlindindlu awu lokho bekukuhle kakhulu umfowethu Jane Charity nebandla lakhe amadoda kodwa angimina ukuba bengingeze Phoenix qhabo mnumzane bengingeke ngiqale bandla qhabo mnumzane lokho akukho kimi niyabo ngoba uma uqala ibandla u niyabo akusiwo umqondo wami ukuqala ibandla kungukusiza lokho osekuvele kuqalile niyabo uma ngize Phoenix ngiyisithunywa yasenkolo ngingena ngiphuma emhlabeni jikelele ngase zonke isikhathi bengiyo umelusi angimeme ngiyoba lapha ngesonto elilodwa ukumsiza nangesonto elilandelayo ngale ukusiza umfo landelayo futhi ngesonto elilandelayo ngale ukusiza umfo landelayo ndawo zonke nje ebengingakwazi ukufaka futhi ngikwenze kube kuhle kuwo wonke umuntu ngiyabo wonke amahlelo nakho konke ukuhlanganyela futhi ngingahle ngihlale ngifuna ukuza entshonalanga futhi mina mhlawumbe isibopho sokugcina esangibopha empumalanga kwakungumama wami osanda kuya ekhaya ukuba abe noJesu emavikini ambalwa edlule nomama womngami cishe sekwedlule unyaka ngakho manje sobabili sizintandane singena baba noma umama kulomhlaba sebehambile ukuba babe nenkosi yethu futhi sihlela ukuthi mhlawumbe inkosi ithanda sizanga sentshonelanga ukuzodlala sikhulekeleni manje ngaphambi kokuba sisondelezweni ngifuna ukufunda okunye kwezwi kulobu busuku futhi nje ngikhulume isikhashana futhi kambe sengikhohliwe ngabe ubili wakhiphile amakhadi omkhuleko na wakhiphile yakulungile mnumzane lokho kuhle khona ke kuzoba indawo encane yomhlangano womkhuleko kodwa ngibe nakho lapho omunye kanje njengomelusi ngesingesikhathi lapho benebandla elincane mhlawumbe lihlalisa ikhulu noma amabili bathi oh mfowethu Branham ibandla lami belilikhulu ngokwenele nje likhulu kakhulu into kuphela ofanele ube nayo yizwi nje elivela kuNkulunkulu yebo yilokho kuphela akunendaba ukuthi kuphi angilokuthi ngivumele imihlangano yami ibe mikhulu ngoba lapho wenza noma esinye isibopho somsakazo ithelevishini noma ukuthi ze noma ezinye izincwadi noma ezezindaba noma ukuthi ze lapho kwenza ngayo leyo nkathi uzibophela phansi ngifuna ukuba lapho ngingadingeki ukuba ngibe nemali angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami futhi angidingeki ukuba ngibe nemali nendawo ingeke yathelwa ukuba ncane kakhulu uma kusemhlanganweni womkhuleko wasekotishi lokho kuhle ngibambe imvuselelo maduze nje lapho ibandla laligcwele phama ngokuphelele lahlalisa abantu abangamashumi amabili kunjalo abantu abangamashumi amabili manje ukuba bengikade ngibe nenkulu into ethize inkulukazi mhlawumbe ngifanele ngibe nezinkulungwane eziningana zamadola ngosuku bengingeye endaweni enjengaleyo futhi ngenze lokho niyabo kodwa ngiyakholelwa ekuholweni ngumoya ongcwele nomaphi lapho ekuholela khona kunendaba futhi ngiye phesheya kwezilwandle eBombay eNdiya ngashumayela ezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngesikhathi sisodwa eNingizimu Afrika izinkulungwane ezingamakhulu amabili noma amathathu phandle le ungauthi uyithola kanjani imali yokwenza lokho na awu uma uNkulunkulu engithi manjalo uthumela umuntu othize nemali nayo niyabo ngakho sifanele siphile ngokukholwa niyazi ngakho kungukuphila okukhulu impilo yokukholwa akunjalo na mkholwe nje futhi ngithi eminye yemihlangano edlula yonke engake ngaba nayo bekungamabandla amancane kakhulu kunaleli futhi kunjalo lapho nje sihlangana ndawonye futhi sibe nenhlanganyelo nomoya ongcwele uyehla futhi lapho ukuphila kuzalwa khona kunjalo impela kunjalo asikhothamisa amakhanda ethu manje njengoba ngaphambi kokuba sisondele ezweni lakhe ngesizotha manje emva kokuba sesizwa sengathi sesiyazana futhi sithi kwazana uma kukhona isicelo lapha kulobu busuku eningathanda ukuba nginikhulekele sona ngethile into ethize enye ungaliphakamisa nje ikhanda lakho noma isandla sakho njalo futhi uthi mfowethu Branham ngikhulekele uNkulunkulu akubusise nje nxa zonke ubaba wasezulwini uyabona manje inkosi eyigugu uNkulunkulu somandla yise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wavusa ofileyo ngenkathi evusa uJesu Kristu kwabafileyo sijabula kakhulu kulobu busuku kwazi ukuthi wavuka kwabafileyo futhi akasafile kodwa uphila kuze kube phakade iminyaka ezinkulungwane ezimbili ifikile futhi ihamba futhi nokho sinaye kulobu busuku eyikho ngempela nje njengoba ahamba wangena eGalile ngezinsuku zakhe siyazi nje kalula ukuthi uvukile kwabafileyo ezazisa kithi esimweni sikamoya ongcwele futhi sibonga kakhulu ngalokho Nkosi futhi ukubona khona manje kulolu suku olubi esiphila kulo lapho abangakholwayo nososayense kanjalo njalo bazama ukusika basuse lona impela inani lezwi nokho uNkulunkulu uhlala ezwini lakhe futhi simbona ezibonakalisa yena uqobo ezenza aziwe nje ngokucacile nangokusobala kithi sibonga kakhulu ngalokho Nkosi nokwazi ukuba ke besiphumile kulobu busuku siphumile emkhunjini futhi besingazi nje ukuthi besikuphi imiphefumulo ezulazulayo njengekwa baba eladedele emkhunjini na wayenelisekile ngokuphila phezu kwezidumbu ezifile ezazisantanta phezu kwamanzi nokho kodwa njengejuba elincane ladingeka lithola indlela yalo yokubuyela emkhunjini futhi lingongqoza eminyango noma iwindi kwazi kwathi ubaba unowa wali ingenisa futhi sijabule kakhulu kulobu busuku ukwazi ukuthi ubaba uNkulunkulu usingenise kulomkhumbi futhi kulobu busuku thina ngokuphephile siphumule ngokuphelele ekubuyisaneni inkosi yethu eyasenzela khona sazi lokhu ukuthi nxa kufika izahlulelo ukuthi siyontantanga phezu kwezahlulelo siyokishwa ezweni futhi asikumela ukwahlulelwa ngokuba inkosi yethu yasethembisa kuJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane ozwa amazwi am akhole ngokuyithumileyo kunokuphila kuphakade futhi akayi kuye kwahlulelweni kepha wedlulile ekufeni wangena ekuphileni hayi umphefumulo ozulazulayo lapho sifa sisebukhweleni bukaNkulunkulu hayi ukuzulazula ephakadeni elingapheli ulahlekile ukwazi ukuthi sifanele sibuyele emuva futhi sahlulelwe ngokwemisebenzi eyenziwe emzimbeni kodwa baba kulobu busuku sikuxazululile lokho e-altare nezono zethu zihambe phambi kwethu futhi salungisiswa ngegazi likaJesu Kristu ngobufakazi bakho uNkulunkulu wabuye wathululela umoya ongcwele phezu kwethu futhi sesibekwe uphawu manje esiphethelweni sethu saphakade sinezidingo Nkosi njengoba sidabula izweni lo mzimba usengowenyama usalokhu uzalelwa esonweni ngolukisuku uyozalelwa kuNkulunkulu kodwa namhlanje uzalelwe esonweni futhi siyazabalaza njengoba sihamba sidabula kulobu bumnyama izwe elihwaqabele sibuka phezulu lapho kuphela ukukhanya okungavela khona futhi ngiyakhuleka baba ezulwini ukuthi uzokhumbula ngamunye walabo bantu abaphakamise izandla zabo kusukela komncinyane kuya komkhulu kunabo bonke kusukela komncane kunabo bonke kuya komdala kunabo bonke phendula baba ngikhulekela ukuthi uzobapha izicelo zabo futhi manje njengoba siphenya amakhasi encwadi noma ubani ongakwazi unamandla ngokomzimba angawaphenya amakhasi kodwa akekho ngalivula ngaphandle kwalowo owahlatshwa kusukela kusekelweni kwezwe sibona incwadi ithathwa esandleni sakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi iwondlu lalikwazi ukuyithatha nokuvula incwadi nokuqaqa izimpawu zayo ngakho siyakhuleka uwondlu elikhulu likaNkulunkulu woza phakathi kwethu kulobu busuku njengoba sifunda izwi livule ezinhlizweni zethu ukuba lisinike ukukholwa kohambo olungaphambili siyacela egameni likaJesu amen manje abantu abaningi bayathanda ukuthi ukufunda indikimba kanjalo njalo njengoba silifunda futhi ngibhale phansi ezinye izindikimba kanjalo njalo njengokwejwayelekile futhi kulobu busuku ngifuna siphenye kubahluleli isahloko sesithupha futhi sifunde imizuzwana embalwa futhi kusase busuku kungokuqala kwengqungquthela ngizozama ukungani igcini kodwa isikhashana nje kulobu busuku khona ke sizokhulekela abagulayo bese ke sihamba futhi silungele kusase busuku abanye bamile futhi ngiyazi ukuthi kulukhuni kuma ngihambile ukuyofaka imoto yami amafutha angugrisi kule ntambama mfana ube nensa kakhulu ukuthathe cishe amahora amathathu futhi bengivuna ngiqagele ngalokho ebengikutshala ngokugcina abantu bemile isikhathi eside kakhulu ngakho-ke ngaqala kukhononda ngase ngivele ngithula nje ngenkathi ngicabanga ngakho ngakho ngacabanga qhabo benzile abakaze basho lutho nami ngeke ngakho ngavele ngakuyeka nje And the angel of the Lord appeared unto him. Ingelosi yenkosi yabonakala kuye yathi kuye inkosi nawe wena qhawe elinamandla. And Gideon said unto him, Gideoni wathi kuyo, "Oh Nkosi yami, uma inkosi inathi phopho, kungani konke kusehleleleni konke na? Zikuphi zonke izibonakaliso zakhe obaba abasitshela ngazo bethi inkosi ayisikhuphulanga yini eGibhithe na? Kepha manje inkosi isilahlile yasinikela esandleni sabakwaMidiyani."
And the Lord looked upon him and said, "Go in this time."
Inkosi yambheka yathi, "Hamba ngalamandla akho, wena usindise uIsrayeli esandleni sabakwaMidiyani, angikuthumanga na?" Kwangathi inkosi ngenezela izibusiso zayo kulamazwi, manje sonke sijwayelene nombhalo engisanda kufunda, nonke ofunda iBhayibheli.
It was the time of the judges.
Kwakuyisikhathi sabahluleli lapho kwakukhona uhlobo lwesikhathi phakathi kusukela emakhosini. UNkulunkulu ubenabehluleli futhi kwakukade kukhona abehluleli abaningana futhi ngaso sonke isikhathi lapho uNkulunkulu wayeqondisa abantu bonke babezama ukuhamba benza kahle emva kokuba wayezothumela ukwahlulela noma ukuthize. Bese kuthi-ke into yokuqala niyazi bayowa futhi kungokwemvelo nje ukuba abantu benze lokho, kungubuntu nje kubo ukuba bakwenze bawe. Futhi ngokushesha nje lapho bewa khona-ke ukwahlulela kukaNkulunkulu kuyangena ngofuthi, yabo, ungeke wenza okungalungile futhi uzedlulele ngoba uNkulunkulu ulungile. Manje yena ukuze abe nobulungiso ufanele agcine imithetho yakhe nomthetho ngaphandle kwenhlawulo usiwo umthetho. Niyabo, uma kukhona irobhothi lakudala phandle lapha esitaladini nalokho ukuthi yima, lowo ngumthetho kuwe ukuba ume. Bese kuthi-ke uma wedlula kukho nomthetho awunenhlawulo, khona-ke awusesiwo umthetho. Niyabo, bekungafanele ngisho ukulenga lapho. Futhi uma uNkulunkulu eqala ukuvayizelisa into ethize phambi kwakho futhi akutshele ukuthi wenza okungalungile futhi wephula lowo mthetho kaNkulunkulu kwexwayisa, khona-ke inhlawulo izokhokhwa. Ufanele nje ukwenze. Ufanele ukhokhe inhlawulo futhi inkokhelo yesono ngukufa. Ngakho uma umuntu ephula umthetho kaNkulunkulu futhi ngokuqhubekayo ufanele akwenze, khona-ke ungamsoli uNkulunkulu uma kwenzeka ukuthile kuwe. Niyabo, uma ulahlekile ungeke uthi, "Awu, bekuyiphutha likaNkulunkulu." Bengihlale ngisho lokhu ukuthi umuntu ufanele alwe ngokwangempela indlela yakhe eya esogweni. Angeke aye esogweni kalula, qhabo unesikhathi esinzima sokungena esogweni, kodwa ngempela ulwa indlela yakhe aqhubekele kuso ngqo. Niyakhumbula abafana usikilide omncane wokuqala wosilika ombila inawubhema na, niyazi ukuthini umama wathi, uyazi wawesaba ukuthi umama wakho wayezokuhogela emoyeni wakho. Ngakho-ke wathola ikofi futhi uyalidla noma into ethize lapho, uyazi ukukugcina kungahokelwa. Umama wathi, "Ake ngihokele umoya wakho." Niyabo, mama, akukho lutho olungalungile ngami. Yini into yokuqala na? Ngekathi uqamba manga lawo manga okuqala, ilambo libomvu liqala ukubaneka. Mtshela iqiniso, thembeka mfana omncane, umama wakufundisa ukwenza lokho. Kodwa nebo, ulwa indlela yakho ngo udlule kulowo mgoqo nelambe libomvu. Niyabo, uyakhumbula kokuqala udlala ngentombi yakho na? Uyakhumbula kokuqala waba luhlaza kumkakho, unkosikazi waba luhlaza kumyeni, noma into ethize efana naleyo na? Khumbula kokuqala uzwalele hubo lihutshwa ebandleni, nento ethize ishaya enhliziyweni yakho, futhi wavele wazithintitha wase ufulathela na, "Ngizokwenza ngesinye isikhathi." Wonke lawo amalambu abomvu, niyabo, futhi nje uhamba ngoweqe izexwayiso, ungahambi ngendlela ohamba ngayo mfana omncane. Ntombazanyana, buyele kimi, ngingumdali wakho, kodwa uhamba ngo udlule. Ngeke walindele lutho lunye, ungakubeki kuNkulunkulu uma ugijima udlula lelo lambu elithi yema phandle lapho, ungasho ukuthi idolobha yile limelwe lisolwe. Khabo mnumzane, nguwe iphutha lelo lambu elithi yima lilapho ukuvikela wena nokusiza wena, futhi ufanele ulilalele. Futhi khona-ke akusile iphutha ledolobha, iphutha lakho, ngoba ubufanele ume ngenkathi kuvela isexwayiso. futhi lapho uzwa lokho kububuza okuncane phansi enhlizweni yakho kukwexwayisa khona ke kungcono ume khona lapho bese uthatha uhlu lokuqukethwe njengoba ngangikade ngishumayela ubusuku bonke ngabantu beshushumba besuka kuNkulunkulu lapho uze izwi ubuye ngo ezwini likaNkulunkulu ngempela kukhona ukuncenceza okukhalayo okuncane kungcono ukulalele manje ungahambi unqamule kulokho ngoba awusoze waqhubekela phambili uze ubuyele ngo lapho owamshiya khona uyo lapho shiya khona uKristu ngokwehluleka ukulalela izwi lakhe khona lapho uzokushiya noma awushiye akakushiye wena ushiya yena niyabo njalo ushiya yena ngoba ukufake endleleni yezinyawo uzama ukukuhola kodwa uyabo lapho umshiya khona ke ufanele ubuyele emuva ngo lapho umshiya khona ukuba uqale futhi nganginomngane ongomfundisi wasemasesheni wayengitshela ngodaba impini yomhlaba yesibili ngokukade kukhona ukapteni owayekade etutshulwe ngomshini ngiqekele cishe usayizi womshini gani e-50 wayesikeke esifubeni sakhe futhi wayefa futhi lo mfundisi wasemasesheni wabizelwa kuye bamtshela ukuba aphumele ethendeni babesanda kumqukula nje ethendeni lasesibhedlela futhi wayefa wayengeke aphile wayesevele esikwe ngezinhlamvu futhi wayengasakwazi ukuphila wayophanga phakathi futhi ngakho umfundisi wasemasosheni wathi wangena endodeni lapho yayikhona futhi wathi Captain ngabe ungumKristu na wathi ngangivame ukuba nguye futhi wathi wawuvame ukuba nguye na wathi ngani ufanele ube nguye manje ngoba uyazi ukuthi uyafa wathi yebo mina umzane ngiyakwazi wathi manje kapteni manje cabange emuva ngakho konke manje kungcono ucabange usheshe ngoba awunazi isikhathi esiningi kodwa cabanga emuva yonke indlela emuva lapho washiya khona uKristu futhi khona lapho washiya khona uKristu khona ke qala khona lapho futhi uqale khona lapho ngoba uzomthola khona lapho umshiya khona manje ungahle ukuba wamshiya emfundisweni eBhayibhelini into ethize yakutshela ungebi wahamba phezu kwakho ngo ungaqamba manga wahamba phezu kwakho ngo into ethize enye obungafanele uyenze futhi nokho uhamba phezu kwayo ngo manje uzofanele ubuyele emuva ngo futhi ukucotshe khona lapho futhi futhi ngakho lo kapteni wayophela ngaphakathi negazi liphophozela emaphashini akhe futhi wayebamba umoya wakhe ngokusheshsha kakhulu futhi wayazi ukuthi wayehamba wathi kungcono usheshise kapteni futhi ucabange wathi angisakhumbuli nje impela futhi emva kwesikhashana kwafika kukhanya phezu kobuso bakhe wathi ngiyakhumbula khona lapho engamshiya khona wathi kulungile kapteni qala khona lapho futhi wathi manje ngiyacambalala ukuba ngilale ngiyakhuleka enkosini ukuba igcine umphefumulo wami futhi uma ngingafa ngaphambi kokuba ngivuke ngikhuleka enkosini ukuba ithathe umphefumulo wami futhi wawa wamshiya phi uKristu na empedeni wengane niyabo ezinyaweni zikamama niyabo njengomfana omncane wathi ngeke ahambe yonke indlela emuva lapho ukumthatha yilapho oyomthatha khona lapho owamshiya khona uIsrayeli njalo iphuma ekuvumelaneni kukaNkulunkulu akukho okuhamba kahle uzobuyele ekuvumelaneni kukaNkulunkulu futhi manje babesanda kukhululwa nje empini yabafokazi futhi sikundleni sokuphendukela enkosini babuyele emuva ngoba suka kuyo futhi akuqakile na sizokula ingane izokula kakhulu size singazi nje ukuthi sizokwenza njani umama uzosanda izandla zakhe futhi yena nobaba bazothi oh nkulunkulu sizokukhonza uma nje uzophulukisa lengane yasinda khona ke uyakhohlwa yikho niyabo kulula kakhulu ukukhohlwa ngakho yebo mnumzane futhi uzobona ingozi ecishe impela nje ithathe impilo yakho futhi uzothi oh ukuba bengifile Nkosi ngiyakubonga ngokungisindisa ngizokukhonza bese ukhohlwa ngakho niyabo kuze kuthi okukodwa sekukubambile niyabo futhi khona ke isikhathi sesihambile kakhulu niyabo wena njalo abantu ngokwejwelekile bayamkhohlwa uNkulunkulu abakwenzi njalo babonge uNkulunkulu ngalokho kodwa ikakhulukazi kulula kakhulu ukukhohlwa lapho yonke into ihamba kahle manje ke niyazi wathi uma nizomshaya indiva futhi ningamkhonzi khona ke lapho kufika inhlekelele yakho uyovele akuhleke yabo ngakho ufanele ukhumbule ufanele ugcine uNkulunkulu kuqala ngaso sonke isikhathi manje abantu babesukile kuNkulunkulu futhi babephambukile futhi ngakho abakwaMidiyani namaFilisti nezizwe ezehlukene zazingena futhi zibengamele manje sina baba kwaMidiyani namaFilisti kodwa sine kuningi okubi kakhulu izwe lingena ngo liyasidla nya lisithatha nje lisehlise ngo yabo ukungakholwa futhi sisuka ngo engcenyeni kamoya yebandla nengcenye kamoya kaNkulunkulu siphumele kokugcina umthetho ngamehlo futhi nje sawubona melusi ngifuna ukukhipha incwadi yami kuleli bandla ngapha ngoba bona udadewethu sibanibani yena nami yasikhulumi ngakho ngizoyiletha ngale endlini yakho yabo lakho lapho khona oyebo yabo bese kuthi ke lapho yabo sidlulisa izincwadi nje kodwa lapho uke ukulobe encwadini yokuphila yondlo kusekhaya khona ke yabo kunjalo manje kodwa sithola ukuthi lezi zinto ziyenzeka futhi isikhathi sase sifikile kulolu daba ngomnyakazo ngoba abakwaMidiyani babengene njengezintethe ezweni lonke futhi umIsrayeli wadingeka ambe imigede ezintabeni ukubacashe abuyele phakathi lapho futhi afihle ukudla okuncane ukuze aphile abuyele emuva nje emuva le asuke kubo ngenxa yokuthi ngani babengena nje iqulu labo babelethe izimvu zabo izinkomo zabo izinkabi zabo futhi badle konke amaIsrayeli ayekutshalile zonke izivuno zabo nezinto ezinjalo futhi nje babakhubela emuva ngakho babezobasusa futhi ngakho badlanya konke ababenakho babengeke bababulale babavumele babuye ngonyaka olandelayo futhi benze isivuno cishe ngesikhathi isivuno sesivuthiwe nango wayengena futhi abakhiphe ngakho sithela ukuthi kwakukhona indoda eqhawe elinamandla ngempela eyayingazisho ukuthi iyiyo kepha yayibhula ukolweni wayo phansi ngasesikhamweni sewayini izama ukuqoqa ndawonye okuncane ukuba inakekele umndeni wayo ngalowo nyaka igama layo kwakunguGideoni kamuva uba ngumahluleli kwaIsrayeli manje sithela ukuthi ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze athumele ukukhululwa kubantu bakhe manje ngifuna nibambe lokhu manje ngalokho okuzolandela kamuva ngaphambi kokuba uNkulunkulu athumele ukukhululwa kubantu bakhe uhlala njalo ethumele umprofethi ukuba abazise njalo uthumele abaprofethi bakhe ngoba isikhathi siningi kakhulu abantu ngeke bafunde futhi batadishe izwi lakhe bavele nje bahambe bajoyine ibandla futhi bakuyeke kuhambe kulokho abahlali phansi futhi bafunde kumongcwele uzondla ngezwi likaNkulunkulu uJesu wathi akusinkosodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu ngakho lapho usindiswa into enhle ukwedlula zonke ofanele uyenze ngokuhlala phansi neBhayibheli lakho ulifunde njalo njalo lokho kuyakwakha uyabona ukuthi uNkulunkulu wenzani akufani nokufunda inoveli ethize ufunda ukuze ulengise umphefumulo wakho kuzo zonke izimpawu zokubhala kulo kunjalo ngoba liyizwi likaNkulunkulu niyabo njalo lapho uNkulunkulu esho noma yini niyazi ukuthi ngikucizelela kanjani na ngoAmen kunjalo makube njalo njalo akusho kuqinisile futhi ngakho besifanele sichizelele onke amazwi kaNkulunkulu ngoAmen lapho uNkulunkulu ethi uyaku awuyiku kanjalo njalo uthi amen amen hayi ukuthi awu ngikholwa ukuthi bekufanele kube ngalendlela thana nje amen kulokho akushoyo lokho kuyakwenza ngakho manje ke uNkulunkulu waye kade emuhle kubo futhi futhi babengakufanele kodwa manje ke ngaphambi kokuba lesi sehlakalo esikhulu senzeke sithola ukuthi umprofeti wathunyelwa kubo futhi wamkhulumela izwi leNkosi futhi manje ke siyaqaphela masinya silandela lowo mlekezo umprofeti ngekathi efika kuIsrayeli futhi wathi nginguNkulunkulu owanikhuphula eGibhithe nginguye oninika izwe enihlala kulo futhi ngenze zonke lezi zinto ngenzela nina yebo umprofeti njalo ukhomba emuva komkhulu uNkulunkulu ngaphezu kwemvelo umprofeti wangempela kaNkulunkulu lowo ngumshumayeli wangempela epulpiti umprofeti wosuku lwesimanje ngumshumayeli ngakho umprofeti weqiniso wangempela ukhomba emuva ezweni lenkosi isithembiso senkosi hayi isimemezelo ibandla elisenzile kodwa isimemezelo uNkulunkulu asenzile ngiyabo buyele ezweni lenkosi ngakho uNkulunkulu wakhuluma kulo mprofeti futhi bona abakwa Midiyani bathethe konke ababenakho futhi babebulawa yindlala wayesethi anikhumbuli yini ukuthi nginguNkulunkulu owanikhuphula eGibhithe na anazi yini ukuthi ngenza zonke izimangaliso zami ezansi eGibhithe na anazi yini ukuthi ngavula ulwandle lubomvu na ngondla oyihlo iminyaka engamashumi amane ehlane ngephula izitha ezibazungezile ngiwakhiphanga yini amaleki nakho konke okunye phambi kwenu na nginguNkulunkulu buyelani kimi nje ningiqapheleni futhi khumbulani njalo noma masinya emva kwalowo umlayezo womprofethi uNkulunkulu ihamba ayosebenza emva kokuba umprofethi enikeza izwi khona ke uNkulunkulu uyahamba ayosebenza ezwini kuqala lifanele livele kuqala izwi lizofanele lishinyayelwe kuqala ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu umprofethi weqiniso uma nezwi likaNkulunkulu leqiniso futhi akaxegisi kulo noma ngayiphi indlela Kodwa utshela abantu ukuthi nifanele nizalwe ngokusha isithembiso ngesenu nesabantwana benu kubo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza uma engumprofethi weqiniso uma engesuye uzothi awu manje siyakukholwa ukuthi ubani uthina hayi uNkulunkulu nabaprofethi bakhe noNkulunkulu nezingelosi zakhe noNkulunkulu nezwi lakhe bathi kodlula amazulu nomhlaba kwasho uJesu kodwa izwi lami alisoze lehluleka kunjalo uma umuntu enezela kulo noma asuse noma yimapi yamazwi esiprofethi osalincwadi ukufanayo kwakhe kuzokhishwa encwadini yokuphila ngakho nebo umprofethi weqiniso wangempela ohlala nezwi futhi uqala ukuba khombisa okwakwenzeka futhi masinyane uNkulunkulu wafika enkundleni masinye emva komlayezo womprofeti bekuhlala njalo kuyilokho ukuthi uNkulunkulu manje khumbulani uNkulunkulu uhamba emva komprofeti uma umprofeti enezwi likaNkulunkulu ngokuba izwi lami lizukubuyelaze kimi kodwa liya kufeza lokho elathunyelwa khona inhloso elathunyelwa yona lizofanele lifike kuzoba neqembu eliyovele nje njengokuphosa amanzi emhlane wedada kodwa kuyoba khona umuntu lapho ukuba alithole ngoba uNkulunkulu yalithumela amen kulungile nebo izwi lizukubuya lilambatha lizofeza lokho elihloselwe khona futhi manje lo mprofeti wama futhi wa profeta isizathu sokuthi uNkulunkulu athumele umprofeti abantu baqhela kakhulu kuNkulunkulu ngamasiko abadala kanjalo njalo futhi baletha yonke into ebandleni engokwezwe futhi into yokuqala niyazi baxekisa okuncane lapha nokuncane lapho nokuncane lapha nokuncane lapho futhi into yokuqala uyazi akulutho kodwa inhlangano akulutho kodwa kufanane idlangala abantu beza lapho futhi babe nazo zonke izinhlobo zamasapha amasopho nemidanso nemidlalo yamakhadi ibanko nakho konke okunye ebandleni futhi akungaphezu kunedlangala kunjalo kodwa manje ke uyabonake lokho kukudele nezwi nemiphefumulo eminingi eqotho yahlala phandle kulawo makhaza ezidumbu amakhulu phandle lapho futhi icabanga yikho lokhu futhi ngaphambi kokuba uNkulunkulu athumele ukwahlulela kwakhe ngaphambi kokuba avumele noma yini yenzeke ngaphambi kokuba kufike ukukhululwa kwebandla uNkulunkulu unobulungiswa futhi uthumele iphimbo ezweni lonke likhuluma izwi lenkosi uNkulunkulu khona ke ukuthi nje uNkulunkulu angakhuluma izwi lakhe uNkulunkulu usezwe lakhe ukulenza libe yilo ngempela futhi abonakalise izwi lakhe akusho uNkulunkulu nobulungiswa angeke nje abe yilothe lunye kodwa uNkulunkulu nobulungiswa yabo umi ngophakathi emva kwezwi lakhe lapho lelo zwi leqinise liphuma uJesu wathi uma nihlala kimi amazwi ami ekini khonake celani nikuthandayo futhi niyakwenzelwa khona isizathu liyizwi likaNkulunkulu lifanele livele manje kanjani uNkulunkulu akehli futhi alikhulume ngokwangempela ngephimbo lakhe liphuma ezulwini. Ulilobile phepheni futhi elindele mina nawe ukuba semukele umoya ongcwele ukukholwa lelozwi. Futhi lapho sikhuluma lelozwi, uma liyizwi likaNkulunkulu leqiniso, uNkulunkulu uma emva kwalo kunjalo, uNkulunkulu wenza izimangaliso ngezandla zabantwana bakhe. Njengoba ngishilo lapha ebusukini obumbalwa obedlule kwelinye ibandla, ungumvini futhi thina singamagatsha umvini awutheli isithelo, ngamagatsha atheli isithelo kodwa lithola amandla alo emvinini. UJesu Kristu umoya ongcwele ungena emzimbeni womuntu, ubamba izwi lakhe uqobo futhi alinyakazise, ukhombisa imibono, ukhuluma ngezilimi, uyaprofetha. Wenza zonke izinhlobo zemisebenzi ukuqinisa izwi lakhe ngobuthuluzi bomuntu. Yilokho impela akwenza. Ningofakazi bami, niyakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Futhi khona-ke ningofakazi bami, yabo ufanele ulungise into yokuqala. Lindani emzini waseJerusalema nize nimbathiswe amandla, khona-ke ningofakazi kimi nje eJerusalema kuphela, qhabo iJerusalema, iJudiya, iSamariya, kuze kube sezingxenyeni ezikude kakhulu zezwe. Ningofakazi bami. Emva kokuba umvini negatsha kuxhumene ndawonye, noma emva kokuba umvini usuveze igatsha, ngokuba uma omunye ufakelwe angeke uthele uhlobo olufanele lwesithelo, kodwa uma umvini ngokwawo uveza igatsha, kuyoba uhlobo lokuphila olusegatsheni luzoba semvinini uthela isithelo. Ngakho-ke umprofethi yeqiniso kaNkulunkulu uthi izwi likaNkulunkulu liqinisile kusukela ku-A kuya ku-Z, lonke izwi lalo liyiqiniso. Manje isizathu sokuba uNkulunkulu enze lawo madoda futhi athumele lawo madoda yingoba uma abantu bengayikudadisha iBhayibheli, abayikulifunda iBhayibheli, abayikudadisha, abayikukhuleka, kungengaphezu kokubhala umkhuleko omncane futhi usho wasekuseni, noma enye into ethize, noma ugijime phezu kobuhlalu obumbalwa futhi usho into ethize enye, futhi noma uyethi Maria futhi nje into ethize, kodwa lokho akusikho, niyabo. Kodwa uNkulunkulu uthumela umprofethi weqiniso, nezwi lenkosi liza kumprofethi ngaso sonke isikhathi. Izwi lenkosi liza kumprofethi, bese kuthi-ke uma izwi lenkosi likumprofethi, bese kuthi-ke abantu bangabona uNkulunkulu esemnyakazweni. Izwi likaNkulunkulu lisemnyakazweni kumprofethi, nakho lapho khona ngoba uNkulunkulu uqinisa izwi lakhe. Bukani uPetro, wabona uNkulunkulu esebenza. Bukani uPawulu, wabona uNkulunkulu esebenza. Bukani abaprofethi basendulo, babona uNkulunkulu esebenza. Kunjalo impela, thatha indawoda namhlanje, umshumayelo oshumayela evangeli eligcwele, umbhaphathizo kamoya ongcwele, bayobuka lawo madoda futhi babona uNkulunkulu esebenza. Uzoba nokuphila okuzobonisa noma yikuphi ngale kokuthukwa noma yini. Niyabo, nguNkulunkulu esebenza, nabantu bangabona nizincwadi ezilotshiwe. Hloboni yencwadi na? Incwadi kaNkulunkulu. uNkulunkulu efakaza ukuthi wakuthuma. Ngakho sithola ukuthi uthumela abaprofethi bakhe futhi bayinto ekhanyisayo futhi ikhombise ivangeli kubantu. Akabonge uNkulunkulu, ngiyakuthanda lokho. Bephuma ekholiji lezenkolo lasezulwini, yebo mnumzane, noNkulunkulu eqinisa ukuthi bavela lapho. Kungesikho kakhulu kwazi ngezizukulwane, kodwa inqwaba yemfundo yokuguqa ngamadole ephumayo. Kunjalo manje qaphelani, manje lapho si uGideoni wayeyoba sesimweni esibi kakhulu, wayephandle lapho ebhula ukolo wakhe, futhi into yokuqala niyazi, wabuka laphaya futhi wayesanda kuzwa lowo mlayezo womprofethi. Manje nizokuthola lokho evesini lesikhombisa kuya kweleshumi. Ningathola lapho ahlangana khona umprofethi uyafika futhi wanikeza umlayezo ebatshela ukuthi bakhumbule ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu futhi unguNkulunkulu ofanayo owabakhululayo, nokuthi bona nje babuyele kuye. Manje lokho bekungeke yini kube ngumlayezo wanamhlanje na? He, impela bekuyoba yiwo. uNkulunkulu senguNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu owayesePentecost. uNkulunkulu unguNkulunkulu owayesesihlahleni esivuthayo. uNkulunkulu unguNkulunkulu owavula ulwandle olubomvu. yini esiyikhathalelayo ngamabhomu ehydrogen noma imipheme yokukhosela ezinhlayiyeni zokuphuma kwenuzi noma yini enye umuntu angayenza na? Unkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu okuqina. Usizo lukhona impela ngesikhathi sokuhlupheka. UsenguNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka, uNkulunkulu kaDavide, impela usenguNkulunkulu. Sifuna nje ukuzwa izwi. Yilokho thina siyabonga ukuthi silizwile izwi futhi salithola ukuthi linjalo. Yebo mnumzane, uyidwala umbhoshongo onamandla futhi ungumpheme ngesikhathi sesiphepho. Ngakho ungumpheme wethu. Abalungileyo babalekela kulombhoshongo futhi baphephile. Yebo baphephile kunjalo. Usepulitini lasekhaya ubizwa ngokuthi uphephile. Yijaji elikhulu kunjalo ukuthi uphephile. Labo abalinde inkosi bayothola amandla amasha. Uyindlu yokuphephela. Manje uGideoni ngekathi ephandle lapho ebhula ukolo wakhe akungabazeki, kodwa umlayezo walowo mprofethi wawuhamba udabula enhliziyweni yakhe ukuthi lowo mprofethi wathini. NginguNkulunkulu kaka-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, nginguye owanikhipha eGibhithe, nginguye oninika eninakho. Phendukelani kimi. Futhi nango yena noyise phandle lapho bebhula lokolo nengelosi yeza kuye, noma wacabanga ukuthi kwakuyingelosi. Kwenzeka kwavela ukuthi kwakungesiyo ingelosi, kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba ninakho bhekisisani igama elingusonhlavukazi Nkosi, uyabo. Futhi ngenkathi ekhuluma kuGideoni, uGideoni wamangala kancane wathi manje qhawe linamandla. Wayengazi ukuthi wayeyilo, mhlawumbe awazi ukuthi uyilo. Nina ningahle nibe ngamaningi alawo madoda anamandla angamaqhawe kulobu busuku. Nihlezi lapha wena uthi ibandla elincane, iqembu elincane na? Ohe, babe babili kuphela lapho, yena noyise. Kufanele kube nababili kuphela lapha, wena noKristu. Yilokho kuphela okukuthathayo ukuba yiqhawe elinamandla. Kunjalo. Manje into yokuqala niyazi ukuthi kwenzekani. Kwathi nje angakhuluma kuGideoni, wena qhawe elinamandla, wambiza ayengakwenza. Wayesethi, qha Nkosi, qha bonkosi, mina nje angikukholwa lokho. Manje wayebukeka sengathi mhlawumbe endala, indoda enempandla ihlezi lapha yaye encike esihlahleni, niyazi, ihlezi ngemuva incike esihlahleni, mhlawumbe izisonge ngesikhumba semvu noma enye into ethize induku esandleni sakhe. Wayengabukeki kangako. Futhi wathi wamtshela ukuthi wayezele ukumthuma ukuba ahambe akhulule u-Israyeli. Umprofethi wayesevele ewunikezile umlayezo wakhe. Ngakho wathi, ngiyakuthuma ukuba wenze lokhu. Ngani? Wathi, qha Nkosi, qha, qhabo, qhabo. Ngiyazi umprofethi angahle ukuba washo ukuthi nokuthi 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 njengalokho, kodwa khumbulani. Wathi, uNkulunkulu nani? Wathi, uma uNkulunkulu enathi pho, ziphi zonke izimangaliso zakhe na? Nanko umbuzo. Awu manje ukuba ke wayethe, oh impela inhlangano yethu ikhule izinkulungwane eziyishumi kulo nyaka. UNkulunkulu nathi, qhabo, ngamunye wethu waphumelela kakhulu. Yonke into yaphumelela kwaze kwathi ngamunye wethu wathola okhadileka ababili ngamunye. Yilokho okwakho ngeke waba ngokomoya kulezi zinsuku uze ube nokhadileka abathathu noma bane. Niyazi uxhaxhalwa lezi uhlobo lwezinto, niyabo, into efana naleyo unento enkulu kunazo zonke ekhona ezweni. Kodwa lalelani, qhabo, akakutholanga lokho, akakushongo lokho, niyabo. Wathi, uma namhlanje sithi awu wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu nathi na? Isizathu sikhula ngezibalo, sinababandla amaningi kunalokhu sake saba nawo. Sinengani? Niyazi ngisho nemeya yedolobha iza ebandleni lethu. Siyazi siyibandla elikhulu kunawo onke, singele dlula onke elikhona. Siyazi ukuthi uNkulunkulu nathi, ngoba abantu bakithi bayaphumelela, bagqoka izingubo ezingcono, baba banamakhaya angcono. Lokho kulungile, siyabonga ngalokho. Kodwa leso akusiso isibonakaliso uNkulunkulu unani. UGideoni wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. Wathi, manje ke mnumzane, uma uNkulunkulu nathi, ziphi zonke izimangaliso zakhe ezinamandla na? Kunjalo. Lowo mprofethi wasitshela ukuthi wayenguNkulunkulu owasikhipha eGibhithe, washaya izwe, wabakhulula ungunkulunkulu wokukhululwa futhi uma wayelokhu engunkulunkulu usengunkulunkulu ngisho into efanayo kulobu busuku uma wayelokhu engunkulunkulu uzofanele ahlale engunkulunkulu njalo uma wayelokhu engumninimandla onke usenguye umninimandla onke impela unguye iBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade amaHebheru 13:2 uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade wathi manje uma lowo kungunkulunkulu uma unkulunkulu enathi ziphi zonke izimangaliso na ziphi zonke izibonakaliso azenzile na manje bangahle ukuba babenazo zonke izinhlobo zezibonakaliso nakho konke okunye kodwa kwakungesizo izibonakaliso zangokombhalo manje ufanele ube nesibonakaliso sangokombhalo uJesu wathi abanye babo bathi awu awu uma singamalunga amaningi uma sinenhlangano enkulu ngokuthe xaxa uma sinelokhu lokho noma okunye abantu abagqoke kangcono uma amabandla ethu ekhula inhlangano yethu ihlelo lethu abefundisi bethu baqeqeshwe kangcono akusiso yini sibonakaliso sokuthi uNkulunkulu nathi na qhabo mnumzane akuhlangene ngalutho nakho uJesu akashonga ukuthi bayoba nezinhlangano ezingcono lapho bekhula futhi bengikhonza bazoba namabandla angcono lapho bekhula futhi bengikhonza uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni futhi bakhulume ngezilimi ezintsha nakho lapho okhona lokho yizibonakaliso zangokombhalo yebo mnumzane uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla naphakade manje ke uphi na sinelungelo lokusho lokho ngikathi uElisha eselandele uElia futhi wathi ngizocela into eyodwa lokho ngokuphindwe kwabili komoya ophezulu kwakho futhi waphonsa ingubo yakhe emuva wahamba wehlela lapho wakhumula leyo ngubo washaya eJordani wayesethi uphi uNkulunkulu kaElia na waphinde wavula futhi uma ibandla namhlanje uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla naphakade sinelungelo lokumbiza futhi sithi siphi isithembiso uJesu Kristu yasenza na ngizoba nani ngibe kini ukuze kube sekupheleni kwezwe siphi isithembiso sakhe na mangimbone enza imisebenzi yakhe into okufanele kuyithathe kuqala izwi lakhe ungaphumi phandle lapha ngokufutheka ukuthize futhi ukholwe ukuthi ungakwenza ufanele ubuyele ezwini uthole izimo zilungile ufanele ulikholwe izwi lakhe futhi usebenzele phezulu kwalo lonke izwi alisho ukubona imisebenzi yamandla kaNkulunkulu manje khumbulani uma nje nizokwenza lokho nebo nikholwe izwi lakhe akusho bese ke nisebenzele phezukwalo uyakukholwa lokho na manje awukwazi nje ukwenyuka futhi uqhawulane nomfundisi bese uthatha isitsha sika sawuthi bese ufafaza ingcosana yamanzi phezukwakho bese uthi manje sekuphelile konke ubanikeze isandla sokunene sehlanganyelo lokho akukho ngokomphalo qhabo lokho akulungile ungeke wakwenza lokho ufanele ulandele izwi ufanele wenze khona impela uNkulunkulu athi kwenze kunjalo ungeke uthi awu ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ngikholwa ukuthi ngemukela umoya ongcwele ngekathi ngikholwa lokho akusikho okwashiwo yiBhayibheli qhabo mnumzana kunjalo ungakholwa kunjalo ekuphileni kuphakade kodwa ke ufanele ube noNkulunkulu kuba akubeke uphawu ngomoya ongcwele namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na yebo hayi lapho ukholwa kodwa emva kokuba usukholiwe wemukela ongcwele emva kokuba usukholiwe khona ke wabekwa uphawu ngomoya ongcwele wezithembiso kusho umbhalo emva kokuba usukholiwe kunjalo kodwa ukuqala ufanele ukukholwe futhi usebenzele kukho awukwazi ukuthi oh kunabaningi abazwelanayo abathi oh iBhayibheli liqinisile yebo mfowethu Branham ngiyakukholwa lokho iBhayibheli liqinisile kodwa uyazi angaze nakho lapho okhona kodwa mina niyabo nakho lapho okhona njengembuzi endala nje ingubuza niyazi nje niyabo kodwa kulungile kodwa niyazi oh umelusi wethu akakukholwa lokho kulungile kodwa angikholwa ukuthi kungenziwa niyabo nakho lapho ukhona futhi uyabo awusoze wakubona kwenziwa ufanele usebenze ufanele wenze ukuthize futhi lapho uzothatha isithembiso sikaNkulunkulu futhi wazi ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu futhi usebenzele phezulu kwaso uzobona izimangaliso ezinkulu zikaNkulunkulu zibuyela ebandleni likaNkulunkulu ophilayo kunjalo uzokwenza manje cabangani ngalokho nje bangane uNkulunkulu angaqamba kanje namanga na uzolikholwa ibandla na ngekathi kuqala umama wami wayefa ngolunye usuku wathi watshela uDelores lowo ngudadewethu abafana bayisishiya kalulunye nentombazane uDelores wayengomncane kunabo bonke wathi Delores ungomncane kunabo bonke wami ungithandile futhi wasiza wehla futhi wangiwashela futhi wanginakekela kusukela sengigugile wathi Billy ungowami wokuqala wathi ungondlile futhi uqinisekile ukuthi angizange ngilambe futhi emuva le ngaphambi kokuba ubabayi wakho afe iminyaka eyishumi nanhlanu amashumi amabili nanhlanu edlule futhi wathi ubolokho unginakekela njalo futhi waqinisekisa ukuthi nginokudla nokokubasa nakho konke futhi wathi Billy ube ngumholi umholi wokomoya kimi ongiholele enkosini uJesu futhi wathi manje namhlanje ngiyahamba futhi ngiyajabula ngifuna ukuya ekhaya kabi angazi ukuthi ngenzeni manje ngase ngima lapho ngase ngethi mama uyazi imuva lethu liyikatolika ngakho-ke ngenkathi ngisengumfanyana nalelo phimbo la khuluma kimi lathi ungalokothi ubheme uphuze noma yini kunomsebenzi wakho ukuba uwenze lapho usumdala ngehlela ebandleni likatolika kuyothola umpristi washo lokhu wathi uyazi siyibandla singumzimba wabantu uNkulunkulu usebandleni lakhe awu manje-ke ngacabanga kulungile abaningi kakhulu balaba abehlukene ngifanele ngihambe ngibone ukuthi omunye utheni ngawelela kwiluthela bathi oqhabo siyibandla ngathola ukuthi ibandla laliyini kwakungumzimba wabantu owabizelwa ngaphandle awu bona iluthela lakhomba indlela eyodwa ikatolika enye ibaptist enye imethodist enye ipresbyterian enye angikwazanga ukubeka ukholo kulogo yiliphi ibandla na ngalinye lalinento ethize yayizwakala kahle niyazi ngani ngathi mama ngabuyela ngo ebhayibhelini wonke amazwi omuntu mawabe amanga futhi awami abe yiqiniso futhi ngalandela lelo bhayibheli nje lokho elakusho futhi ngathola imiphumela efanayo abayithola emuva lapho ngakho futhi besiyiphumule phezu kwalokho imiphumela efanayo uNkulunkulu uzofanele aligcine izwi lakhe kunjalo liqinisile uma nje sizolikholwa sililalele silemukele futhi sisebenzele phezu kwalo uNowa wayenesithembiso esivela kuNkulunkulu kwakunguNkulunkulu owakhuluma kuNowa kodwa uNowa ngaphambi kokuba abone isimangaliso esinamandla sikaNkulunkulu wadingeka ahambe ayosebenza emkhunjini wayedingeka akhe umkhumbi ebambelele ezwini eshayele ipulangwe ekandaya ikolitali elithululela okhunini wayefanele enze umkhumbi ulungele lapho kuzwakala kungukuhlanya kuwo wonke omunye umuntu kodwa wayenzani na ewulungiselela noma kanjani kufanele ukuthi waye kuwo ngaphezu kweminyaka eyikhulu namashumi amabili akha umkhumbi kusalokhu kungekho sibonakaliso sanoma yini enye kodwa wabambelela ezwini wayesebenza phezu kokuthunywa kwakhe amen hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo sebenzela phezu kokuthunywa kwakho ubone ukuthi uNkulunkulu wenzani sebenza ekuthunyweni kwakho lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo niyabo sebenze ekuthunyweni kwakho wena uthi ngemukele izwi likaNkulunkulu ukhulekelwe nomoya ongcwele wakwethembisa ukuphulukiswa khona-ke angikhathali ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani kuze kufike yiba usalokhu usebenza ekuthunyweni kwakho wenze sengathi uphulukisiwe unika uNkulunkulu udumo ulokhu uqhubeka nje kunjalo wena uthi awu mfoti Branham angikawemukele umoya ongcwele namanje yamukele isithembiso futhi ugcine wenza manje ungasho nje ukuthi unawo ngoba ukushilo lokho ngeke kusebenze ukuba-ke abafundi emva kokuba sebethe uJesu sitshele ukuba senyukele lapha manje futhi silinde uzothumela isithembiso phezu kwethu futhi cishe izinsuku ezisishiyagalolunye mhlawumbe uMathewu noma abanye babo angahle ukuba wenyuka noma sithi mhlawumbe kwakungufilipu noma abanye babo benyuka base bethi Petro awukholwa ukuthi sesivele sisemukele na ucabanga ukuthi sesivele sinaso na ngoba bukane wasithuma ukuba senyukele lapha futhi silinde niyabo futhi kade siphezulu lapha lokhu yizinsuku eziyisishiyagalolunye niyazi ngolunye usuku ngathi ukuba nomuzwa mhlawumbe ukuthi usevele usinike sona ngikholwa ukuthi kungcono sisemukele ngokukholwa futhi siqhubeke oh hey khabo mnumzane bahlala lapho futhi balinda kuze kufike ubufakazi obubonakalayo amen bafika lapho futhi bahlala baze babone into ethize ababengayibamba futhi bathi yilokhu kungani na babele ubufakazi obubonakalayo bangokombhalo baso babazi kanjani ukuthi babezosithola na u-Isaiah wathi ku-Isaiah wamashumi amabili lesishiyagalombili ishumi lesishiyagalolunye isiyalezelo sifanele sibe phezu kwesiyalezelo umuntu phezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana bambelela kulokho kuhle ngokuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngizokhuluma kulaba bantu futhi lokhu ngukuphumula engithe bafanele bakubone ujoweli wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili wathi kuya kuthi ngezinsuku zokugcina usho unkulunkulu ngizothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama namadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha phezu kwezincekukazi nezincekukazi zami ngizothulula umoya wami babelindele into ethize ukuba yenzeke ababengayibuka futhi babone uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla laphakade ake sibone ukuthi wethembisa ukwenzani asihlale nakho kuze kufike yebo unowa wakha ngo phezu komkhumbi ebambelele kuwo eshumayela ngaso zonke isikhathi emingo eminyango womkhumbi eshumayela kubo akha futhi eshumayela kubo lowo ngumprofethi wangempela kaNkulunkulu namhlanje emingo emkhunjini uKristu uJesu umanikimi amazwi ami ekini qhubekani nokwakha nje nikushayela yonke indawo lapho kukhona nivala zonke izimbobo ningavumeli udeveli abe nesihibe ndawo qhabo qhabo mnumzane hlala ngo eminyango futhi ushumayele ume ngo eminyango womkhumbi futhi ushumayele umkhumbi umnyango uKristu ungumnyango oya emkhunjini kunjalo impela ngingumnyango ngo esibayeni sezimvu futhi ngakho hlalani khona lapho futhi nishumayele unowa ngaphambi kokubabone izimangaliso ezinamandla zikaNkulunkulu ukwazi ukuthi wayenguNkulunkulu wasibona isithembiso kuqala wathola isithembiso wabambelela kuso futhi wasebenzela phezu kwesithembiso waze wabona isimangaliso esinamandla sikaNkulunkulu amen yebo waseke ebona isimangaliso esinamandla sikaNkulunkulu uMose ehamba endleleni yakhe eya eGibhithe nenduku yesandleni sakhe njengoba ngasho ngobunye ubusuku ukuhlasela komuntu oyedwa ehla kuyolidla nenda ala induku eyomile esandleni sakhe niyabo ukwenzile naye impela wakwenza impela wakwenza kungani na wayelingisa wazi kanjani na awu lapho wehlela lapho uFaro uzokulengisa kade ekufuna iminyaka engamashumi amane futhi noma nini lapho ekuthola awusekho ngempela wabulela umgibhije uyazi ukuthi kuyini ukushaya ngisho umgibhije kungukufa futhi lapha usubulele oyedwa futhi wamfihla futhi wabaleka lapho ubuyele ezansi lapho ngukufa kodwa wayenzani na elingisa amen angazi ukuthi kwamthatha izinsuku ezingaki ukusuka kwaMidiyani ezansi lapho kodwa wehla wehla naleyo nduku esandleni sakhe ngoba wayesebenzela phezu kwalokho uNkulunkulu ayemthembise khona ukuthi uyakwenza manje uma uNkulunkulu ekunika ubufakazi obubonakalayo bukaMoya Ongcwele njengoba wabonakala kuMose emlilweni emuva lapho futhi wamazisa ukuthi wayenguNkulunkulu khona ke ubufanele uma ubone uNkulunkulu ephulukisa abanye njengoMose waphosa induku yakhe phansi kanye futhi wayazi ukuthi wayezokwenza futhi ayiphendule ibe inyoka wayazi ukuthi wayenguNkulunkulu nalokho akwenzile kanye angakwenza futhi njengoba nje umprofeti wathi kuGideoni uNkulunkulu wawoyihlo wanikhuphula wanikhiphe eGibhithe futhi waletha zonke lezi zimangaliso nezinto uzokwenza futhi kunjalo awu uNkulunkulu owaphulukisa abagulayo uNkulunkulu ophulukisayo uNkulunkulu onikeza umoya ngcwele emuva lapho uNkulunkulu okunika wona uNkulunkulu owaphulukisa uHetty Waltrop lapho kumdlevuza elele file emqeni uzokuphulukisa impela uNkulunkulu yilokho kuphela uma ulindele ukubona izimangaliso zakhe ezinamandla namandla akhe khona ke kuqala yemukele izwi lakhe futhi usebenzele phezu kwalo impela uMose wenza kuqala khona ke wabona izimangaliso ezinamandla zikaNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu emtshela ukuba ahambe ayenga solwandle wayefanele ayenga selwandle ukuze abone izimangaliso ezinkulu noma yini ayeyenza wayefanele alale alalele uNkulunkulu ukuze abone izimangaliso ezinkulu zikaNkulunkulu. Yilokho esifanele sikwenze. UEliya ngenkathi ephumela lapho esiqongeni sentaba wababiza phezulu lapho wathi ake sibone ukuthi ubani ozoba nguNkulunkulu. UNkulunkulu uphendula ngomlilo makabe nguNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo makuthi uNkulunkulu onomlilo aphendule. Bathi umqondo omuhle lowo. Sizokhuphukela lapho. Ngani wayengesabi ukuthi labo baheteni babe nanoma yini ngenkathi beyobiza uBhali futhi bezisika futhi benza futhi begxumele ealtare. Wavele wahamba waya emuva naphambili wathi memezani kakhudlwana mhlawumbe uyalandela. Mhlawumbe uthathe isihlwathi uye kodoba noma ukuthize niyazi uku wathi mpompolo zani kakhudlwana. Wayazi lapho ayemi khona yebo mnumzane umuntu oseke wachumana noNkulunkulu futhi wathola ukuthunywa okuvela kuNkulunkulu. Khona ke bonke odeveli abaphuma esiyokweni abakwazi ukukhipha kuye. Uyazi ukuthi umi kuphi impela. Wahamba wayemuva naphambili khona ke ngenkathi enza wabeka umhlatshelo wakhe phansi ngesikhathi somnikelo wokusihlwa waginqa amatshe ayishumi nambili ukukhombisa inhlanganyelo zonke izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli futhi waphumela lapho wayesethi manje Nkosi uNkulunkulu ka-Abrahama u-Isaka noka-Israyeli wambiza ngegama lenkosana yakhe niyabo lika-Israyeli makwazeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu futhi ngingumprofethi wakho futhi ngenze konke lokhu ngezwi lakho. Nakho lapho khona kwakuyini na esebenza phezu kwezwi lakhe kwenzekani na umlilo wehla yebo mnumzane waqeda umhletshelo wabona futhi bonke abantu babona umsebenzi wamandla kaNkulunkulu ngenkathi esebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu. UJoshua wamasha wazungeza lolodonga njengoba impela nje induna enkulu yamtshela ukuba akwenze. Wayephumile ngenye intambama ihamba wayezibuza ukuthi wayezozithola kanjani izindonga. Wayazi ukuthi waye isitha sehlulwa ngoba babengaphakathi odongeni kodwa wayezongena kanjani lapho na. Ngakho washaya kancane ngenye intambama ukuba azindle. Leyo yinto enhle suka kuwo wonke umuntu futhi ube wedwa esikhashana. Futhi wabona indoda imi nenkemba yayo ihoshiwe. UJoshua wacabanga ukuthi mhlawumbe lowo kwakungahle kwakungomunye wabafakazi. Ngakho wahosha inkemba yakhe futhi wagijimela kuye wathi ungakithi noma uyisitha sethu na. Wathi ngiyinduna yebandla lenkosi futhi wamtshela ukuthi akenzeni manje ukuthi kuba yinto elikhulu. Ucabanga ukuthi ubungashaya icilongo nodonga luwe phansi kodwa wathatha isinyathelo. Yabo uNkulunkulu kwenza kube lula kakhulu futhi kube ngubula ukuthi ngqu phezu kwekhanda labafundile ukuthatha labo abangafundile kuba abangazi kakhulu kangako ukukuqonda. Ilokho kuphela lapho uhamba uzama ukukufanisa ngeke wakufanisa. Ufanele uthathe izwi likaNkulunkulu ngakho indlela athi kwenze ngayo hayi ngendlela esicabanga ukukwenza ngayo kodwa indlela athi akwenziwe ngayo. Yilokho ke kwenze ngendlela nje athi kwenze ngayo. Futhi Joshua wamasha nje ngokomyalo futhi kwenzekani na wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi wasebenzela phezu kwalo futhi wabona izinto ngaziwa nesitha sifa. Abantwana bamaHebheru babesebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu wabatshela ukuthi abafanele bakhothamele noma yisiphi isithombe futhi abafanele bakwenze. Ngakho iNkosi yathi kuphakathi kokuthi nizokhothama noma ngizoniphonsa esithandweni somlilo. Bathi manje awume kancane uNkulunkulu wethu uyakwazi ukusikhulula siyazi ukuthi uzokwenzani kodwa asizukusikhothamele isithombe sakho empeleni. Ngakho babesebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu enza isimangaliso esinamandla. Wayesethumela indoda yesine phansi phakathi kwabo kanjalo futhi yavimbela umlilo kubo. Babenzani na? Besebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu futhi babona isimangaliso esinamandla sikaNkulunkulu. Besingasho omunye uDaniel. UDaniel wayesebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu wakhothama ngasethempelini. Akunendaba ukuthi ubani owasho. Ba wayengenamahloni ngenkolo yakhe futhi wayekhuleka kathathu ngosuku esebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu futhi wakubona. Manje uGideon ngizoshishisa. UGideon manje wayengaqinisekile kakhulu. Lapha kwakuyindoda endala nje ihlezi incike emuva esihlahleni imtshela ukuthi akenzeni. Wathi manje angazi ngizokwenza kanjani na. wathi yima lapha umzuzu nje futhi wahamba futhi wathola umnikelo wathatha umnikelo wawubeka phezu kwe-altare lo mfo omdala angahle kuba wanyonyoba phezulu lapho nenduku yakhe kanje futhi wathinta lelo altare umhlatshelo wathathwa khona-ke uGideon wayeselungele ukuthatha isinyathelo kungani na wayelibonile izwi likankulunkulu eliphilayo lisebenza amen wabona izwi likankulunkulu eliphilayo wayazi ukuthi unkulunkulu wayehlala kulelo lelo tshe lesikhumbuzo somuntu lapho ukuthi lowo kwakungunkulunkulu wambiza ngokuthi inkosi kusobala wanyamalala wathi ingelosi yenkosi okungukubonakaliswa nje njengojesu eyindodana kankulunkulu lokho wayengunkulunkulu unkulunkulu wayekuye kodwa lokhu ngokubonakaliswa ingelosi kankulunkulu njengoba yayihlangane no-abrahama kepha nokho u-abrahama wabiza indoda ngokuthi nko unkosi omkhulu Elohim noma ubani uyazi ufunde ibhayibheli lesigreki noma isihebheru uyazi ukuthi u-Elohim ungumnini mandla onke niyabo wayelapho kulokho wabonakaliswa kulowo omncane lowo mzimba omncane wobumba uhlezi lapho umfo mdala encike esihlahleni sengathi wayekhathele kodwa wathatha leyo nduku futhi wathinta lowo mhlatshelo futhi wenyuka elangabini niyabo khona-ke uGideoni wazi ukuthi lelo kwakuyizwi likankulunkulu eliphilayo uGideoni wayeselungele ukuthatha isinyathelo amen kwase kuthi emva kokuba eselungele ukuthatha isinyathelo umnika izinkulungwane eziningi kangaka wathi kunamakwala amaningi kakhulu phakathi lapha waqhubeka nje waqhubeka wabacija ngoba wabathola owayekhona unkulunkulu ayebabizile kunjalo ngesinye isikhathi lapho sibona izinto zingahambi kahle ziqathaka mhlawumbe unkulunkulu ulungiselela ibutho nje yilokhu kuphela noma ezinye izilwi zilungele ungeke neze washo unkulunkulu wayeselungele ukuthatha isinyathelo ngenkathi ebona izwi likankulunkulu eliphilayo wayeselungele ukusebenzela kulo lapho sibona unkulunkulu ephila ezwini lakhe khona-ke masilungele ukusebenzela kulo uma sibona owesifazane ophansi kakhulu kuze kube lukhuni ukuthi izinja zimbuke futhi sibone umoya ongcwele uthatha lowo wesifazane futhi amqondise futhi enze inenekazi ngaye madoda besifanele silungele ukusebenzela lelo zwi eliphilayo ngobunye ubusuku egumbini ngithemba ukuthi angithathi isikhathi senu esiningi kakhulu ngaya egumbini ngenkathi umkhankaso omkhulu futhi babe negumbi eliphindwe kabili kulo sayizi eligcwele nje amajakhethi ezinhlanya nokuhlanya nezinto ngangena egumbini kwakukhona omunye wabesifazane abahle kunabo bonke ngake ngababona ehlezi lapho inenekazi eliselincane ngathi sawubona futhi lathi unjani mfowethu Branham na ngase ngithi awu angazi ukuthi ngiqale kuphi kuqala lathi mhlawumbe ngami ngathi ngawe na ngani lalingenhle intombazane ebukeka ihlanzekile amehlo amakhulu ansundu futhi amahle nezinwele ezinde zilengela phansi emhlane walo futhi lalingowesifazane obukeka emuhle ngempela ngase ngithi awusise isiguli lathi yebo ngiyiso ngathi kule ndawo yezinhlanya na lathi yebo mnumzane ngathi kwenzekeni na futhi lathi awu ngingathanda ukuba uzwe indaba yami ngathi qhubeka ngodadewethu ngingathanda ukuzwa lathi awu mfowethu Branham lathi ngenkathi ngiseyintombazane lathi ngakhuliswa ngabazali abangamakristu ababemkholwa ngempela unkulunkulu futhi lathi ngaya esontweni kodwa lathi khona manjalo ngahamba nomfana owayebhema lase lithi kwenzeka ngathola ukuthi wayiphuza futhi ngobunye ubusuku wayefuna ukungiphuzisa futhi angikwenzanga lathi ngempela ngangingeke ngikwenze futhi wangincenga ukuba ngidle uswidi othize noma qhabo ngiphuze ikhokhe kwakuyiyo ngobunye ubusuku futhi wayenento ethize kuyo futhi lathi ngangingaseyona intombazane nesimilo futhi lathi ngase ngicabanga kusezani na lathi ngavele nje ngalahla impilo yami ngase ngiba ngunondwindwa ovamile wasesitaladini futhi khona-ke ngenza nje yonke into eyayingengeyinhle ngaphuza ngaba wohlulwa uphuzo futhi lathi manje-ke omunye umuntu wangitshela ukuba ngishintshe inkolo yami ngasuka ngaya eku-Shepherd's Home ebandleni elikatolika ngashintsha inkolo yami bangithumela enhla lapho iminyaka emibili noma emithathu lathi ngenze kahle ngabuyela emuva ngaphuma lathi ngenkathi ngibuyela emuva ngaphuma ngabuyela kukho ngo futhi lathi ngaqhubeka kanjalo cishe unyaka umthetho wangiqukula wangithumela etilongweni labesifazane lokulungiswa isimilo futhi ngachitha lapho iminyaka emibili laselithi khona-ke ngenxa yobuhlongandlebe futhi lathi khona-ke mina bese kuthi emva kokuba sengiphumile lapho ngiyabuya laselithi ngiyakutshela futhi Branham lathi lokho sekube cishe ezinyangeni ezimbili noma izintathu ezidlule lathi sengibuyile ngenza into efanayo engangihlala ngiyenza futhi ngathi awu lokho kuyihlazo ngathi owesifazane omuhle njengawe awucabangi ngokuba nomyeni ngesinye isikhathi nezingane futhi njenganoma yimuphi owesifazane ubeyokwenza ona noma yiliphi ininikazi ngalo na lathi o yebo mfowethu Branham lathi ubani obengaba nami na niyabo lathi yini ebengingayinikeza indoda na lathi mina lutho kodwa impilo enonya ngidakwe futhi ngiqhubeke nezinto lathi yini ebengingayenza na futhi ngathi awu uNkulunkulu angakuqondisa lokho lathi mnumzane Branham ngikhulekile futhi ngaphenge amakhasi amashana konke okunye lathi a angazi nje ukuthi yini indaba ngami ngaqhubeka nje ngibamba umoya walo ukubona ukuthi yini eyayingalungile nebo futhi nje ngaqhubeka nokubhekisisa imizuzu embalwa futhi lathi ngathi awu manje ngizokutshela mhlawumbe wena nami ngizokhuleka lathi kulungile futhi Branham lehla futhi sakhuleka ngase ngithi khuleka wena manje futhi lakhuleka lathi uNkulunkulu futhi lakhuleka futhi lakhuleka emva kwesikhashana lasukuma futhi langibuka lathi awu futhi Branham futhi ngabeka isandla sami ehlombe lalo ngase ngithi uNkulunkulu akubusise dede wethu futhi laphakama lathi ngikholwa ukuthi sekuphelile manje lathi ngizophuma lapha futhi ngizame ukuphila impilo elungile ngathi dede wethu uzophuma futhi uphile impilo efanayo obuyiphila niyabo ngathi uphenye ikhasi nje ngathi akukalungi okwamanje ngakho ngathi ake sikhuleke futhi sehla futhi sasilokhu sikhuleka emva kwesikhashana lashaya into ethize he kwashintsha yebo mnumzane kusuka njengenganyana encane iqopha music waze wenza umculo yebo mnumzane unesiqi esithize kuwo niyazi emva kwesikhashana lakhuleka ngempela futhi emva kwesikhashana laqala ukudazuluka nezinyembezi zehla kulezo zihlathi eziphendiwe phezulu kanjalo ngo ngenkathi liphakamisa lawo mehla makhulu ulansundu langibuka lathi futhi Branham kukhona kwenzekile ngathi yebo mnumzane yebo mnumzane lishatile futhi linabantwana abathathu noma abane manje kwakuyini na lathatha uNkulunkulu futhi lahlala nakho kwaze kwathi empeleni kwenzeka ukuthile yilokho-ke kukhona kwenzekile izwi eliphilayo liba yiqiniso eliphilayo kulo futhi lapho uNkulunkulu etshala isithembiso sakhe kuwe futhi siba kwangokoqobo okuphilayo khona-ke into ethize yehlukile awuhambi nje bese uthi yebo ngiyakukholwa manje lokho kulungile udeveli ukukholwa kanjalo kodwa kuqinisiwe kuwe neliizwi liba ngeliphilayo kuwe khona-ke uqala ukubona ukuthi liyini yebo ujohane umbhaphathizi waye kuyaxaka uyise kajohane wayengumpristi siyakwazi lokho ukuthi wayengumpristi futhi esikhundleni sokuphuma manje lapho ngiqagele kwakuthi kuba nzima kuye nonina ukuthola lowo Johane omncane ethenjiswe indlela ayeyiyo futhi wayezoba yindoda kaNkulunkulu enamandla kodwa babazi ukuthi babengasoze baphila ukuba bakubone ngoba base beguge kakhulu futhi cishe eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala bathi uyise nonina bashona futhi esikhundleni sokuba uJohane abuyele emuva ukuba afunde ubupristi wayazi uJohane wayazi wayezomemezela uMesiya ngakho esikhundleni sokwehla futhi afunde esikoleni futhi athole iziqu zobuciko ne-PhD ne-LLD ne-QUST nakho konke okunye kwakho niyazi ukuhambisana nakho ngakho manje-ke esikhundleni sokuhamba athole konke lokho waphumela ehlane ngoba umlayezo ofanele uvele kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu manje wayazi ukuthi kuyoba khona zonke izinhlobo zezibonakaliso nazo zonke izinhlobo zalokhu ngoba kuhlala njalo kungaleyo ndlela ubuqili nakho konke okunye ngoba kukwenza nje ukufihla into yangempela kunenqaba yabantu abaziphatha sengathi banomoya ongcwele futhi baphume futhi baphile noma yiluphi uhlobo lwempilo leso nje yisichuse sidala ukuzama ukukwethusa sikususe entweni yangempela zikuphi zonke izichuse na hayi esihlahleni samaphula amuncu esihlahleni samaphula amnandi kunjalo yilokho izichuse zikhona noDeveli ubeka zonke izinhlobo zezichuse entweni yangempela akadingi kuba akhathazeke ngomunye abazukukukha chaza noma kanjani ngakho manje ke ba lapho unaleyo nto yangempela yilapho izichuse zivuka khona yilapho idola mbumbulu lisondele kakhulu khona niyazi ukudukisa nabakhethiweyo impela uma kungenzeka kwasho uJesu niyabo yilapho obhekisisa khona ngo ngakulowo muqa lapho niyabo ngakho manje ke sithela ukuthi uJohane wayengafuni ukuthi deka kakhulu ngakho walinda phandle lapho waze wezwa kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wamtshela ukuthi hlobuluni lwesibonakaliso mesiya yezo banaso ngakho uJohane wayesebenzela phezu kwezwi likaNkulunkulu behla basebethi uJohane ngabe wena ungumesiya na wathi qhabo bathi ngabe wena uyilowo mprofeti na wathi qhabo ngabe wena unguJeremiya uIsaya uElia noma yimuphi wabona qhabo wathi angisuye kodwa umi phakathi kwenu ndawo ndawo manje ukhona oyedwa phakathi kwenu manje Wayeqiniseke kanjani kangaka na ngoba wayazi ukuthi kwase kuyisikhathi ukuba izwi likaNkulunkulu ligcwaliseke Amen ebesifanele sikwenze namhlanje mfowethu sekuyisikhathi sokuthi izwi likaNkulunkulu ligcwaliseke sekuyisikhathi sokuthi izibonakaliso zilandele ikholwa sekuyisikhathi sezinkanyiso zakusihlwa ukuba zikhanye sekuyisikhathi sika Jesu Kristu ukuba azibonakalise enguye izolo namuhla naphakade Lokhu akusikho ukufundisa lesi yisisho khumbulani ake ngikucaphune futhi hayi imfundiso isisho ukwenza umfanekiso uNkulunkulu wabhala amaBhayibheli amathathu elinye lawo lalise ziphakaphakeni umuntu kuba buke phezulu kuba aqonde umdali wakhe uvela lapho umgamu wezulu eliphezulu yini into yokuqala emgamweni wezulu eliphezulu na uqala ngentombi imuphi umfanekiso wokugcina emkhathini wezulu eliphezulu na uliyo ingonyama okokuqala ukufika kukaKristu kwakungentombi isikhathi silandelayo efika ngaso kungengonyama yesizwe sakaJuda izinhlanzi eziphambanayo kunyaka omdlavuza nakho konke njengoba nikufunda konke njengoba uJobe akudadisha nani enifunda incwadi kaJobe nizoqonda manje uDevele kusobala uthatha futhi enze izinto ngalokho bese ke sibuyela kokulandelayo abakubiza ngokufundisa kwesivivane ungalokothi ukulandele unebhayibheli ozolilandela niyabo manje okulandelayo kwakuyisivivane kodwa uma nje uthola incazelo yangempela emva kwaso manje ebhekisisani isivivane ngonyaka webandla benazini bukani unayo imali eyiphepha eyidola na buka ngemuva kwayo ukhona isivivane ngakolunye uhlangothi kukhona uPaul weUnited States kungani iUnited States ingaqonda phansi kwesivivane uPaul olukhulu buka nje ngenhla kwalelotshe elingaphezulu elavala isivivane futhi nizokubona kumi nokukhanya okukhanyanga kuso niyabo kwenzelani kube phezulu lapho na lolo uphawu olukhulu kungani lokho kungabazange babeke isivalo etsheni kade ngilapho esivivaneni kungani bengafakanga isivalo kuso na ngoba senqatshwa lelo kwakuyitshele gumbi lapho onke amanye amatshe ayelinganiswe khona kwakukhuluma ngonyaka webandla bukani phansi le lapha unyakeni wamaluthela emuva le eningini emuva lapho ukuvuma nje ukuthi uKristu wayengowami kusho nje ukuba ngumKristu ukulungisiswa kwase kufika uWesley ukungcweliswa ukuncipha kancane ukungcweliswa bese ke kufika iPentecost umbhapathizo kaMoya Ongcwele kuyini na ukulolonga ukulungisiswa ukungcweliswa umbhapathizo kaMoya Ongcwele Manje wenzani na lokho kuzofanele kulolongwe ngokuphelele kakhulu ukuthi ibandla lingeniswa endaweni enjalo ukuthi itshe elizongena khaxa phezukwalo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina lokho kulungisa ibandla ukuthi kukho konke yibandla manje lokho ku lokho nje ku lokho kwenza umfanekiso engikhuluma ngawo ungazami ukungena kuwo manje ke iBhayibheli elilandelayo iBhayibheli langempela yileli leli yizwi lethu nje lezo zibonakaliso nezinto ababenazo emuva lapho kodwa aqaphelani ukuthi lelotshe liphelele kanjani lenqatshwa abazange balibeke phezulu kungani na futhi uma uya lapho lawo matshe phezulu kuleso sivivane elisinda izinkulungwane ezamathani ukuthi lilinganiswe ngokusondele kakhulu ungeke wafaka insingo futhi akukho simende kulo lilolongelwe ndawonye ngokuphelele manje ke uma lokho kwakufanele kube kanjalo ukwenza unyaka ngamunye ulinganiswe ndawonye phela ke kuzoba yini lapho ukufika andiliboni ibandla lilolongeka na uluza ukulungisiswa uWesley ukungcweliswa bese ke kufika umoya ongcwele futhi manje ibandla liyalolongwa futhi lilungiswa ngaleyo nkathi lingenabala noma umbimbi ukuze lowo owayengenabala noma umbimbi ehle futhi akuchume ndawonye enzela ukuvuka ukuba ibandla likaNkulunkulu ophilayo lindizele yani yabo yebo manje siphila kulelo suku manje uJohane wayebheke lokho ukuba kufike wathi ngiyomazi uphandle lapho angazi ukuthi ukuphi umi phandle lapho mhlawumbe omunye umbishopi wenyuka wayesethi uyazi kade nginomuzwa oyinqaba uhamba phezu kwami okwesikhashana uyazi mhlawumbe ngingumesiya wathi suka wathi uJohane akusiye lowo kulungile nakho kufika omunye wathi awu uyazi uthini nginesiqo siphakeme kunazo zonke ngingukhayifasi umphristi omkhulu uma bekuyoba khona noma ubani ogcotshelwe umesiya indoda bekuyoba yimi qabo 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 lowo akusuye kodwa uJohane wathi owangitshela ehlane ukuba ngihambe ngibhaphathize ngamanzi wathi phezu kwakhe ngiyobona umoya wehla futhi uhlala kuye nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo futhi khumbulani uJohane wakubona futhi akukho umuntu omunye owakubonayo wakuyisibonakeliso sanikwa uJohane ukusibona futhi wasibona noJohane wayeqinisekile nesizathu sokuba akwazi ukumemezela lowo ngumesiya ungaqiniseka kanjani na ngilandela izwi likaNkulunkulu ngingaqiniseka kanjani ukuthi le ndoda iyikholwa na ngilandela izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wathi lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakholwayo hayi ngoba uneziphuzo obungcweti noma une PhD noma iLLT noma umbishopi umpristi ukardinali noma upapa nebo lokho akuhlangene ngalutho nakho lokho ngamasiko enziwe ngumuntu haleluya iBhayibheli lathi lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayokukhipha amadimoni khona-ke baze bakuphike nebo bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze okubulelayo babeke izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza hlobuluni lwemisebenzi ayenzayo na nakho lapho khona ngabe wahlela isikole na adedele abafundi bakhe bayofunda esikoleni na ngabe wafundisa uPetro imfundo na wayengakwazi ngisho nokubhala igama lakhe uqobo iBhayibheli lathi yena noJohane wayengesibo abangafundile kuphela kodwa babengazi lutho bengazi lutho futhi bengafundile kodwa babenokuthile ababengakunikela endodeni isiliva negolide babengakukhathalele ukomfundo kodwa enginakho ngizokunika khona ekameni likaJesu Kristu sukuma uhambe haleluya lokho kwakuyizincwadi zabo ezibachazayo yilokho ababekudinga babelandela izwi likaNkulunkulu khona ke babona isimangaliso sikaNkulunkulu ngekathi belandela izwi likaNkulunkulu uPawulu ehlezi eshumayela ngesinye isikhathi wayebona indoda eyayinokukholwa wathi ngiyabona ukuthi unokukholwa ukuba uphulukise sukuma kwakuyilokho ke yabona umzane kwakuwaye yini na uyafuna ukubona isimangaliso sikaNkulunkulu na landela izwi likaNkulunkulu ngokushesha uMatha ohe into encane bandla yayidabukile wayeshiye ibandla lakhe elikhulu yena noMaria babegcine uJesu bamenzela indawo encane eBethania emva kokuba waye engenandawo yokuhlala bamnika ekhaya lapho kanye nabo naye noMatha noMaria noLazaro futhi babecabanga ukuthi ngempela wayengumesiya nakho konke lokhu nomfo wabo wagula niyabona ukuthi uNkulunkulu uzivumela kanjani izinto zenzeke na nje akudabule wonke ube yizicucu ukukuvivinya wonke umntwana oze kuNkulunkulu ufanele avivinywe futhi ahlolwe ningacabangi ukuthi kuxakile bathendekayo lapho kufika ukuvivinywa komlilo konke kwenzelwa ukufa kazisa ukukholwa kwakho niyabona futhi ngakho uJesu wahamba futhi wathi wayehamba futhi ngakho ke bathumele kuye bathi uLazaro uyagula ngakho bathumela bathi lowo omthandayo uyagula uJesu akazange yakunake nakancane kunalutho waqhubeka ngo waya komunye umuzi neziningi izigijimi zafika zasezithi uLazaro uyagula uselungele ukufa buya uJesu wavele wakushaya indiva sengathi akwenzekanga lutho waqhubeka ngqo yabo wayesevele ebonile ukuthi ubaba wakuyezo kwenzani ngoba wathi kuJohane ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye ngiqinisile ngithi kini indodana ngenze lutho yize ibone uyise kwenza futhi lokho ubaba kubonisa indodana yilokho ngiyasebenza yona iyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje yabo ngenza kuphela lokho angikhombisa ukuba ngikwenze manje akaqambanga amanga akakwazi ukuqamba amanga akazange enze nesisodwa isimangaliso uNkulunkulu waze kuqala wamkhombisa ngombono ukuthi akenzeni uJohane ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye uma kungenjalo lelo zwi linephutha kodwa ke uma linephutha hlobone iBhayibheli esilifundayo na yabo lonke liphefumulelwe kulungile yabo kodwa wakwenza nakho konke okwaba prophethi njengoba nje uNkulunkulu wabakhombisa ukuthi bafanele benzeni wadlula futhi waphulukisa leyo ndoda ayilele lapho yayinenkathazo yendlala yesinye noma iTB noma into ethize enye yayineminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili kwakubophekile kwakungeke kuyibulale washiya izinkulungwane zilele lapho izinyonga izimpumputhe izishosha nabashobeneyo wahamba wasuka ngo kubo ngoba yilokho wathi wayazi ukuthi umuntu wayekade ekuleso simonga leso sikhathi yabo wayesebatshelake ngingenze lutho baba aze angikhombise ukuthi ngenzeni manje siyathola kusobala lokho kwakuyiphuthe elikhulu bacabanga lokho ngokumelene naye kodwa wasebenza kuphela ukuthokozisa uNkulunkulu futhi noma imuphi umuntu okhonza uNkulunkulu uzothatha isinyathelo sokuthokozisa uNkulunkulu uyokwenza lokho uNkulunkulu amtshela ukuba kwenze ngokuphelele uMatha wayazi ukuthi wayenguye emva kwesikhashana manje uMatha babekade besho ukuthi wayenge njalo wayelibala nezinto mayelana ngokugcina indlu yakhe ihlanzekile kodwa ngikathi kufika elamanqamo wakhombisa ubunjalo bakhe yebo mnumzane uMaria wayehlezi ekhala izinyembezi ngoba umfo wabo wayesefile kodwa uMatha waphuma futhi wahlangana nezwi eliphilayo ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu wayeyizwi likaNkulunkulu eliphilayo kunjalo izwi likaNkulunkulu libonakalisiwe akumangalisi wayekwazi ukuma futhi ehlulela imicabango yabantu manje iBhayibheli lathi wena wathi oh ngabe lelo yizwi na yebo mnumzane anilazi iBhayibheli na amaHebheru sine athi izwi likaNkulunkulu libukhali linamandla kakhulu kunenkembe sikaNhlangothi zombili lihlaba lihlukanise umkantsha wethambo lahlulela imicabango yenhliziyo izwi likaNkulunkulu lapho likuwe yebo mnumzane yebo izwi likaNkulunkulu libonakaliswe kuye ngakho uMatha ngekathi enyuka futhi wawaphansi zingewene zakhe wayesethi inkosi inkosi yilokho ayeyikho kuba ubukhona umne wethu nga engafanga wathi kodwa nakalokho noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoyenza wo nakho lapho khona akunendaba ukuthi wenzeni isimo sakho sokuziphatha ulandela lokho uNkulunkulu athi kwenze noma ngabe usho lokho noma ngabe ufikile noma awufikanga noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona wathi umfowenu uyakuvuka futhi wathi yebo Nkosi uzovuka ngezinsuku zokugcina uzovuka waye indoda elungileyo uzovuka ekuvukeni kwabantu bonke
resurrection
line wathi ngingukuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa ophila akekho owayengasho lokho ngaphandle kwakhe ophila akholwe yimi akasoze afa uyakholwa yilokhu na wathi yebo Nkosi ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ebiza kuza ezweni nakho lapho khona kuyini na uthatha isinyathelo ufuna ukubona izimangaliso ngakho uthola ukuthi izwi lithini ngiyalikholwa izwi limi lapho esimbonise ndodana kaNkulunkulu amazwi akhe alisilo elakhe akusimi engikhulumayo kodwa ngubaba ohlezi kimi noma yini evela kulezo zindebe ezincane zakho ezikhulumayo ngizokholwa ukuthi kungumyalo kaNkulunkulu
Umfowethu
ungumesiya yini umesiya na ocotshiweyo yabo ngocotshiweyo kaNkulunkulu uNkulunkulu wayenocotshiwe ngesilinganiso esincane ngolunye usuku negama lakhe kwakungu Elia futhi kwakukhona noma uElisha nowesifazane wayenengane futhi yafa futhi wenyukela kulenceku kaNkulunkulu wayesethi wena muntu kaNkulunkulu wamqonda nalowo ocotshiweyo kaNkulunkulu uyafika futhi wahamba wadabula kwiphansi lendlu hohe wabeka umzimba wakhe phezu kwaleyo ngane encane efile futhi yathi mula kasikhombisa futhi yaphila futhi uNkulunkulu wenza lokho ngomprofeti wakhe ogcotshiweyo uzokwenza kakhulu kangakanani ngo-Emmanuel na ngiyakholwa ukuthi uyindodana kankulunkulu uma uke watshala noma yini kunkulunkulu ufanele ukholwe inceku kankulunkulu izwi likankulunkulu yabo futhi waye yizwi ngiyakholwa ngitshele nje ukuthi ngenzeni nimbeke phina washo waya phansi ethuneni ekhalezi ngembezi njengomuntu ngenkathi efika ezansi lapho wathi yenza ini manje lapho ufika lapho na yabo banokuthile okufanele bakwenze nabo niyazi wathi susani itshe uma nifuna ukubona isimangaliso nina bantu abagulayo kulobu busuku uma nifuna ukubona isimangaliso susani itshe susa lelotshe leso sono esilele emnyango yini na uthi futhi Branham angenzi lutho kodwa uma ungakukholwa ngeke kwenzeke susa lelotshe lokungakholwa futhi ubhekisise ukuthi kwenzekani susa itshe nje futhi ngenkathi elalela izwi lenkosi wabona isimangaliso impela owesifazane emjenjeni wayethi ukuba ngaphansi wayengazi ukuthi athini wabona lo mjuda ehlezi lapho manje kuyaxaka ukuthi lelo juda liyokhuluma nami ngingowesifazane wasesamariya ngiyamangala ukuthi yini imbangela yalo na wathi awu nithi ninamajuda nithi khuleka ejerusalema obaba bethu babekhonza kule ntaba wathi sifazane ngiyakutshela manje ukuthi nasejerusalema noma kule ntaba kepha unkulunkulu ungumoya nabakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nange iqiniso wayazi ukuthi lokho kwakuzwakala kahle uma uNkulunkulu enguNkulunkulu woyedwa uNkulunkulu wakho konke konke okudaliweyo kwakhe yebo mnumzane ngakho wabuka niyazi uhlanga lwakubo nesizwe nebala kwakungahlangene ngalutho uNkulunkulu wabenza bonke uNkulunkulu ngomuntu oyedwa wenza zonke izizwe ngoAdam lapho sitshela ukuthi umbala wesikhumbane isiko labo noma ubulungu babo bebandla babungahlanganisi lutho nakho inhliziyo yeqotho ayibhekile ngakho wabuka phansi lapho futhi wabona futhi wathi bese ukuthi ke into yokuqala niyazi ngikathi xhumana naye futhi wathola ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi yena kade ehlala nendoda okungesiyo futhi wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi kunjalo buna isihlalo naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho Wapenduka ini wayehlangane nezwi eliphilayo wathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti manje asazi nganoma imuphi umprofeti ngalolu suku evuka kodwa siyazi ukuthi lapho uMessiah efika lokho kuzoba isibonakaliso azo sikhombisa sona uzositshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma kuwe oh hey
what did you see a whole
Wabonani na umuzi wonke uphendukela kuNkulunkulu kungani na walandela izwi lenkosi nginguye okhulumayo futhi wagijimela emzini wayesethi asifunde imibhalo alisho yini iBhayibheli ukuthi lokho kuyoba yisibonakaliso sikaMesiya na wozani nibone umuntu phandle lapha ongitshele zona impela izinto engizenzayo wazi kanjani na njengoba kwenza uJohane nje wazi kanjani ukuthi umi phakathi kwenu na ngunyaka wakho wazi kanjani ukuthi kunjalo na lowo nguye impela uMesiya Ngoba sekuyisikhathi sika Mesiya kubabonakala anibona ukuthi ngiqonde ukuthi nina sekuyisikhathi sokuba lelibandla lime ngezinyawo zalo sekuyisikhathi sokuba inhlangano yamaPentecostal ivuke zidonse usuke emasikweni akho ozingiyakazisa ungene kuwo zingiyakazisa bese ucela indlela endala shaya uthuli lobufundisi basesontweni lusuke kuwe uqobo sukuma egameni lika Jesu Kristu sukumani futhi nithathe uNkulunkulu ezweni lakhe futhi nimashe niye phambili Uma uNkulunkulu nathi iziphi izimangaliso zakhe na zikuphi na sizibonaphi lezo zibonakaliso na uma uNkulunkulu ekuwo wonke lamabandla nalemipho shongo imikhulukazi yobufundisi basesontweni kanjalo njalo nawo wonke lamaPhD nezinto ngikhombise izimangaliso zakhe uphi uNkulunkulu na uDumo kunjalo uphi uNkulunkulu na ziphi izimangaliso zakhe na Lapho uNkulunkulu ebonakala khona ungaphezulu kwemvelo izibonakaliso zakhe ezingaphezulu kwemvelo zilandela uNkulunkulu ongaphezulu kwemvelo uNkulunkulu uzikuphi zonke izimangaliso zakhe na wasibona isimangaliso sikaNkulunkulu isibonakaliso sikaMesiya wabangela umuzi wonke iBhayibheli lasho ukuthi onke amadoda uJesu akabange esakwenza bakholwa ngubufakazi bowesifazane waba nenhlanhla ngalo nkathi yokuholela wonke umuzi kuKristu ngoba walandela izwi lakhe nelakhe futhi wabone ukuthi wayengenza isimangaliso wazi ukuthi kwakuyiso. Abantu bePentecostali ikhulu namashumi amabili lamaPentecostali abahambayo emva kokuba sebemkholiwe ahamba futhi amlalela alinda ekamelweni eliphezulu aze ambathiswa amandla avela phezulu. Amagwala adonsela phansi izitsitho zamawindi avala amafasitela ikamelo elincane elingaphezulu baphumela ngaphandle kwethempeli kuphukela eceleni futhi bangena eminyango phezulu lapho izinsuku eziyishumi nobusuku belindile nje. Mfowethu, ngenkathi izwi libonakaliswa baphuma ngamafasitela neminyango futhi baphumela esitaladini, kukhona okwakwenzekile. Ngani na? Babebone isimangaliso, babone izinkanyiso njengezinkotha zomlilo zihlezi phezu kwalowo nalowo wabo. Bezwa amandla kamoya ngcwele ezamazama, babona kokubili futhi bezwa bazi ukuthi kukhona okwenzekile. Bakijima baphuma ukuzama ukufakaza ngakho futhi abakwazanga ngisho nokukhuluma ulimi lwabo uqobo. Kukhona okwenzekile. Isithathu ngufakazi, bakuzwa, bakubona futhi bakubhekisisa ukuzibonakalisa, bakuthinta, bakubona futhi bakuzwa. Amen. Isithathu ngufakazi futhi wayilapho ke nokho bayakubona kuyafana manje zonke ezezithembiso zakhe. Uma ufuna ukuzibona zibonakaliswa, into kuphela ofanele uyenze ngokugcina izwi lakhe nje.
Oh my.
Lalela izwi lakhe futhi uzokwenza. Wo he, kulungile. Uma uphuma lapha nganoma yilupho usuku, uma isikhathi sikahle usukini, niyakholwa ukuthi sekuyisikhathi sokuba uMesiya abonakale na? Niyakholwa ukuthi sekuyisikhathi sebandla ukukhombisa ubukhona bakhe, ukukhombisa ubukhona bukaKristu na? Futhi nje esikhundleni se ufuna ukuya esontweni futhi ujoin ebandla futhi uthi thina ma-Presbyterian, thina ma-Baptist, thina ma-Methodist, thina ma-Pentecostal, thina sibanibani futhi thina siyibo sinalokhu futhi sinakho lokho. Lolo suku lufile njengaphakathi nobusuku, kunjalo. Niyabo ukwenza lokho nje kunjalo, kodwa sekuyisikhathi sezinkanyiso zakusihlwa ukuba zikhanye njengoba iculo lithi buya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Sekuyisikhathi salezo zinkanyiso zakusihlwa ukuba zikhanye lesi sikhathi. Manje yini ezobavimba ukuba bangakhazimuli na? Uphuma noma ngaluphi usuku, noma ngaluphi usuku ofuna ngalo, futhi nje uhlehlise onke amafu nelanga liyakhanya noma kanjani. Ilanga likhanya ngaso sonke isikhathi nje, susa amafu. UNkulunkulu ofanayo owaphulukisayo, UNkulunkulu ofanayo owagcwalisa ngomoya ongcwele, UNkulunkulu ofanayo wenza zonke izithembiso. Yi indodana kaNkulunkulu ikhazimule ngazo zonke izikhathi. Susa nje amafu okungabaza, nguyena izolo namuhla naphakade. Kodwa sinenqwaba yamafu obufundisi basesontweni amsithi beze kithi, inqwaba yehlelo nombhedo okuvimbele uKristu kithi nje kuphephezelisele emuva ngomkhuleko onke alawo mafu amadala. Futhi ubone ukuthi uKristu akabonakali yini efana njengoba wayelokhu enjalo. Uma engaveli ekukhanyeni kufanayo, amandla afanayo, izibonakaliso ezifanayo, isimanga esifanayo, nibone ukuthi akayena yini uMesiya efanayo. Amen. Shaya onke amafu aye emuva, uwavayizelisa nganxanye, ubone ukuthi akunjalo yini impela. Uma kodwa into yokuqala uzofanele uyenze ngokukholwa futhi uthathe isinyathelo manje, lokho ngokuthi kunjalo. Iqhawe elinamandla laliqinisile, uma uNkulunkulu enathi khona ke asibone izimangaliso zakhe. Ziphi zonke izimangaliso na? Ziphi izibonakaliso na? Uma uJesu Kristu enguye izolo naphakade pho, siphi sibonakaliso sokuthi usenguye na? Wethembisani na? UJohane Ngcwele weshumi nane ishumi nambili, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ikuphi na? Wakwethembisa njengoba kwenzeka emihleni kaLothi, kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ngenkathi uNkulunkulu ehla, asazi neze ukuthi lowo mzimba wayaphi. Kwakukhona izintathu zazo, izingelosi ezintathu. Enye yazo kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe ehla esesimweni somuntu. Wama lapho futhi wadla no-Abrahama, kunjalo. Wama lapho futhi wakhuluma no-Abrahama mayelana nekhona izinto. Wathi angizukumfihlela lokhu u-Abrahama, ngehla leSodoma ngezwa ukuthi bigabi ngiyahla ukuyothola. U-Abrahama wamphakela ubisi, isinkwa sombili, amaqebelengwana, niyazi isinkwa sombili namaqatha, inyama yenkonyane, futhi uyakudla kunjalo. wena uthi uNkulunkulu uyakudla lokho na uJesu uyadla emva kokuvuka kwakhe impela ukwenzile impela wama lapho futhi wakudla abanye babo bathi lowo kwakungesuye uNkulunkulu awuke uAbraham wayine phutha ngaleyo nkathi wambiza ngo Elohim wakwenza kwakunguNkulunkulu uNkulunkulu wayenzani na wayekhombisa ukuthize njengoba nje waxosha isigcilekazi nomntwana waso futhi owesifazane okhululekile nomntwana wakhe yingaleso sizathu uAbrahama wayengafuni ukushada noHagari kodwa yena owesifazane wathi mshade lalela lokho uSara akutshela khona ngoba kwakufanele kugcwaliseke umprofeti wayefanele alale ngohlangothi lwakhe izinsuku eziningi kangaka ezingamakhulu amaningi nolunye ohlangothi ini okwesibonakaliso futhi wayekhombisa isibonakaliso lapho uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni wathi uJesu waphenduka indodana yakhe ngenkathi efika emhlabeni futhi wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa bedla bephuza beganwa bendiswa kuyoba yilokho kuyoba yikho ekupheleni kwesikhathi futhi njengoba kwenzeke emihleni kaLoti kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu njengoba ngishilo izolo lobusuku njalo kukhona imisuka emithathu abangakholwayo abazenzisi namakholwa futhi kwakukhona abaseSodoma ongakholwa yo kwakukhona uLoti umzenzisi futhi kwakukhona uAbraham ibandla elikhethiwe elibizelwe ngaphandle niyabo nakho sihlezi namhlanje nakho lapha isikhona namhlanje nango ongakholwayo abaseSodoma babuke phandle lapho abesifazane behamba ezitaladini begqoke izikhindi bebhema usikilidi bephungule izinwele zabo bazibiza ngamaKristu yebo ohe benza zonke lezi uhlobo nokho bazibiza ngamaKristu oh yebo mnumzane amaphathi besina amadoda aphendukezelwe ngithola izincwadi emva kwalapho ubungcingili buyanda niyayibona ngitshele izibalo zikahulumeni ngakho konyuke amaphesente angamashumi amathathu ngomnyaka odlule impendukezelo inkambo yemvelo yokuphila komuntu iphendukezelwe iSodoma bukani abandayo agcina umthetho ngegama nje angena kukho ngokufanayo nje ebhuquza nezingulube bekisani leso sithunywa esehlela lapho ezimbili zazo uBilly Graham uSimotheni njengoba kwakunjalo eshumayela futhi ebaphuphuthekisa ngezwe kwase kuthi ke ngokukhona ibandla elingakwenzanga lokho elabizelwa ngaphandle ibandla elikhethiwe udumo ibandla elikhethiwe uAbraham neqembu lakhe yini eyabonakala kubona isithunywa esabonakala kuAbraham wambiza ngegama lakhe uNkulunkulu ayemnike lona ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambili kusukela kuAbraham kuya kuAbraham kusukela kuSarai kuya kuSara futhi wathi uphi umkakho uSara na wabiza igama lakhe wathi usethendene emva kwakho wathi ngizokuvakashela Abraham ngokwesithembiso engakwenzela sona isikhathi sokuphila noSara noSara wahlekela ngaphakathi uhlobo lunjalo wathi uhlekeleni uSara na kwakuyini na kwakunguNkulunkulu uJesu kakhulu impela njengoba washo ngaphambi kokuba kufike isikhathi ukuthi lelo bandla elikhethiwe lelo qembu lePentecostali manje iPentecost alisiyo inhlangano manje nina bafowethu one Pentecostal Assemblies, iPentecostal Oneness, iPentecostal Church of God, iPentecostal Four Square, nakho konke lokho niyazikhohlisa leyo inhlangano okungukuthi lungile ngimelene ngalutho nayo kodwa anisile iqembu iPentecost isihlakala ukuthi Methodist, iBaptist, ama Presbyterian ukuthi Assemblies ne Four Square, le Church of God ne ngani in Jesus name nabo bonke abanye babo bangaba nakho uma nje bezolalela izwi likaNkulunkulu futhi balandele yena bayobona isimangaliso sikaNkulunkulu esizoguqula impilo yabo nezinto ziyowa futhi bayoba Methodist ingaba nakho iKatolika ingaba nakho iPresbyterian ingaba nakho mangaka amaKatolika owake waba iKatolika na phakamisa isandla sakho iKatolika lingebe nakho na mangaki amaBaptist kanye nami na amaPresbyterian na niyabo oh khabo ngeke sakuhlela liya ndawo zonke futhi lithola othandayo makeze futhi iyaphuza emthonjeni we kunjalo oh yebo mnumzane nebo manje lelo bandla elikhethiwe bonke abahlala ndawonye niyabo bonke kodwa lelo bandla elikhethiwe lizosibona leso sibonakaliso uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu sekuyisikhathi sokudla uphi uNkulunkulu na uma uNkulunkulu enathi ziphi izimangaliso na manje amaHebheru 13 sishiyaka lombili athi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade niyakukholwa na asikhothamise amakhanda ethu Baba osezulwini iqembu elihle kangaka labantu ukukhuluma nalo futhi ngingahle ngingaphinde ngithole lenhlanhla futhi ngingahle ngingaphinde ngibe lapha oh Nkulunkulu singahle singaphinde sikubone ukusa kufika sayenze izama kusitshela ukuthi kunezinkanyezi ezinhlanu ezizowanda wonye ingakho bethi lonke izwe izizwe ziba yiqeqeba lamakhaza ngapha kwezwekazi nansi iPhoenix nezimvula ezinkulu nesimo sezulu abangakaze basibone basho ukuthi izinkanyezi ezinhlanu zihamba ndawonye ngaleya abanye bathi izwe lizoqhuma njengekhabe asikukholwa lokho nkosi kusazoba khona isikhathi seminyaka eyinkulungwane kwamanje kodwa abanye bathi kuyoba khona ukuzamazama komhlaba ukuyozamazamisa izindlu yonke indawo abanye babo bathi amakakasi amakhulu olwandle azohamba amafeti angamakhulu amathathu emoyeni ezinsukwini ezimbalwa ezizayo izwe liyathuthumela kuyoba khona izibonakaliso ezesabekayo wena wathi ngezinsuku zokugcina izinto ezibonwayo izibonakaliso ezulwini nasemhlabeni umlilo nokuthunqa nezinsika zomusi ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo ukudideka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe inhliziyo yamadoda yehlolwa ukwesaba kodwa ngaleso sikhathi inkosi wena wathi phakamisa ikhanda lakho ukuhlengwa kwakho kuyasandela manje baba sizophakamisa ikhanda dalethu uNkulunkulu busuku ngaphezulu kwenhlangano yethu ngizophakamisa ikhanda lami ngaphezulu kweqembu engingowalo iChristian businessman ngifuna wonke umuntu yonke Methodist iphakamise ikhanda layo phezukwayo yonke iBaptist yonke iAssembly yonke iFoursquare iOneness noma Jesus name kumbe noma ngabe bayini Nkosi baphakamise ikhanda labo ngaphezulu kwakho beka phezulu ngaleya lapho Jesu asho khona bukani ukuthi wathini uma mina uma iphakanyiswe emhlabeni ngizodonsela bonke abantu kimi uNkulunkulu asimbone ehlezi ngaleya ngakwesukunene somkhulu kaNkulunkulu ehlezi lapho esihlaleni sobukhosi sikaNkulunkulu kulobu busuku ephila njalo njalo umpriesti omkhulu kwenza ukunxusela phezulu kokuvuma kwethu umpriesti omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu Nkosi ngisanda kuqeda ukushumayela lapho umprofeti noma umshumayeli ephuma futhi ashumayele izwi futhi uma lingafezeki khona ke ningamuzwa lo umprofeti yilokho izwi lakho eligushoyo kodwa uma likwenza lifezeka khona ke muzweni lo mprofeti ngokuba nginaye Nkosi ngishilo kubantu kulobo busuku ukuthi uJesu ofanayo izolo namuhla naphakade isikhathi sakho sesiseduze nezinkanyiso zakusehlazi yakhanya nazo zonke lezi zinto engizimemezele manje baba nikeza iqembu phandle lapha elinokukholwa manje ukukholwa makuthi ukukholwa okokuKristu umqondo owawukuKristu ungene kithi futhi uma sinomqondo kaKristu uma ngingaba nomqondo wakhe kimi kulobu busuku kukhona isifazane omncane ohlezi phakathi lapha mhlawumbe ndawo ndawo onomopho ongathinta umpristo omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu manje ke uma umqondo wakhe ukuthi uzokwenza ngendlela efanayo ngoba ungumpristo omkhulu futhi uyizwi likaNkulunkulu uyizwi likaNkulunkulu futhi uma izwi likaNkulunkulu lihlala kithi konake libukhali kunenkemba esikanhla ngothi zombili ukushumayela izintshumayelo eziyosika kuze kuyofika emnyombweni eliyokwendlala izembe empandeni yomuthi futhi lungumahluleli futhi wemicabango yenhliziyo. Manje baba izwi lakho malaziwe siyalikholwa lelibandla elincane liyalikholwa Nkosi laba bantu bayalikholwa lo melusi yalikholwa laba abanye abelusi bayalikholwa sindawonye kulobu busuku ezindaweni zasizulwini kuKristu Jesu. Wathi lapho kubuthene ababili noma bathathu ngegama lami ngizoba khona phakathi kwabo nemisebenzi engiyenzayo mina nabo baya kuyenza kuse isikhashana izwe lingabe lisangibona nokho nizongibona nina ikholwa ngokuba ngizoba nani yonke indlela kuze kube sekupheleni kwezwe ngiya kukholwa Nkosi unguwe izolo namuhla laphakade manje baba ngaleli qembe lincane ngizobiza umugqa omkhuleko ukukhulekela abantu ngikhulekela ukuthi uzophulukisa wonke umuntu obulendlu kulobu busuku siphe khona Nkosi kwangathi laba abaprofeti abahlezi lapha emsamo abaprofeti phandle lapho emhlanganweni amadoda amesabayo uNkulunkulu amadoda abiziwe amadoda ahlukanisiwe nezinto zezwe abesifazane abahlukanisiwe amantombazane asemancane ahlukanisiwe abafana abancane abahlukanisiwe kuwo wonke lo mculo wokuzibinya nompedo wezwe amanenekazi amancane nabanumzana abahloniphekile ogcwaliswe ngomoya ngempela ongawamabandla evangeli eligcwele avumele kukhanya kwawo kukhanye abesifazane abebengeke babheme usikilidi noma benze noma yini engalungile ngalutho beqinisile futhi bethembekile kuKristu nakumyeni wabo abayeni abaqinisile kuKristu nomkabo nomndeni wabo Nkosi Nkulunkulu uAbrahama wama ngeqiniso kuwe phezu kwesithembiso sakho inzalo kaAbrahama esiyiyo ngokukholwa kuKristu simi ngeqiniso esithembisweni futhi wazazisa wena uqobo kuAbrahama ngaphambi nje kokuba indodana etshenjisiwe ibonakale indodana etshenjisiwe yafika emva kwaleso sibonakaliso manje baba sibheke indodana etshenjisiwe makubonakale isibonakaliso siphe khona Nkosi ngaleyo nkathi nje umlilo wehla futhi sikubhekile noma ngasiphi isikhathi isibonakaliso sokugcina kwangathi kungaba njalo Nkosi njengoba sonke sizinikela ngithatha leli bandla elincane ngaphansi kokulawula kukamoya ongcwele nasegameni likaJesu Kristu sizethule kuwe ukuze sikwazi ukukubona lapha Nkosi obubonakalayo bofakazi obubonakalayo obuphilayo ukuthi uJesu Kristu saphila siphe khona Nkosi busisa leli bandla elincane nomeluswalo omncane othandekayo ngiyakhuleka uNkulunkulu ubukhona bakho buzohlala njalo buhlale lapha namandla kaNkulunkulu azoshanela idolobha lisuke kule ndawo
In Jesus name we pray. Amen.
Siphekona baba egameni lika Jesu siyakhuleka. Amen. Ngiyaxolisa kunihlalise isikhathi eside kangaka lokho kulikhuni kabi kabi futhi kuyasika kanjalo njalo futhi noma ubani uyazi ongizwayo ngishumayela ukuthi angisuye umshumayeli anginayo imfundo yokuba ngumshumayeli noma ngizibize ngoyedwa kodwa mfowethu tetewethu ngiyayithanda inkosi uJesu inginike enye indlela yokunazisa ukuthi nginitshela iqiniso lokho okuncane enginakho ngiyazi ngaye angazi kakhulu kangako ngaye kodwa ngikwazi ukuthi ungokwangempela mina kuyikho ngempela kakhulu nje ngifisa ngabe ngiyazi ukuthi abanye abantu bebazini ngaye mhlawumbe khona bengingakwenza ubeyoba ngokoqobo kakhulu kimi uma bengingamazi ngendlela kodwa njengoba ngazi kakhulu ngaye ngiyazi ugcina lonke izwi engazi ukuthi ulethembisile ngiyazi ukuthi liqiniso uNkulunkulu nibusise manje ake sicule nje ichorus elilodwa elincane lenculo ngiyamthanda bangaki ulaziye lelo culo elidala na kamnandi nje ngempela manje ukumkhonza ngomoya manje
I love him Now while the sister chords that sweetly.
Manje ngikathi dadhe eshaya lokho kamnandi.
Get your mind on it now.
Beka umqondo wakho nje kuye manje lapho beqala ukucabanga ngaye uCleopas nomngane wakhe babehamba ngolunye usuku bekhuluma ngaye futhi waphuma ngqo wahamba nabo usuku lonke babengamazi kodwa ngenkathi ebavalele phakathi esakhiweni esincane njengalesi wenza into ethize njengoba enza ngaphambi kokuba abethelwe akekho omunye umuntu owayengakwenza kanjalo futhi bazi ukuthi kwakunguye kodwa wanyamalala emehleni abo waphuma ngomnyango emsuzwini nje niyabo babazi ukuthi inkosi yayivukile bangathi angeza kulobu busuku futhi enze into ethize njengoba enza ngaphambi kokufa kwakhe phela ke sizokwazi kulunyaka ukuthi uvukile kwabafileyo ngokuba uma enguJesu ofanayo uzokwenza ngendlela efanayo enza ngayo manje ngikathi senza lokhu ukulihamisha ngifuna wena uthawule isandla somunye umuntu ohlezi eduze kwakho uthi dide wethu mfowethu ngizobe ngikukhulekela ukuthi uzokhulukiswa kulobu busuku tshela zonke busiso zikaNkulunkulu ozifisayo vele usho lokho lapho wena komunye nomunye njengoba sikwenza uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akunike konke okufisayo ndawonye
our father who art in heaven
baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho
thy kingdom come
umbuso wakho mawufike mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla
and forgive us of our trespasses
usithethelele iziphambeko zethu njengalokho nathi sibathethelela abasonayo
and lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom
ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ongowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade amen
yes ma'am yes ma'am
hamba sis yebo mem yebo mem amen makabonge uNkulunkulu ngiyabonga ukhona njalo njalo akamangalisi na khona ke
isn't he wonderful to heal that lady wonderful isn't he praise be to god
oh uyamangalisa kanjalo na makabongwe uNkulunkulu kumangalisa kakhulu kulungile amakhadi omkhuleko kusukela kwelo kuqala nikeza amakhadi omkhuleko kwelo kuqala kuya kwelamashumi amahlanu na kwelo kuqala kuya kwelamashumi amahlanu asithole nje ambalwa awo manje sivele nje besingabiza kuphi awo iqembu elehlukile kulobu busuku kunjalo na uhlamvu olufanayo na uB noC asibize kusi oyedwa ukuba sibone ukuthi singathola abangaki asibize ukuqala kuya kweleshumi ukuqala uB noma uC ukuqala lokuqala ikhadi lomkhuleko lokuqala ubani onalo na phakamise isandla sakho ngabe ninikazi lapho linalo na ngabe unalo ikhadi lomkhuleko lesihlanu kulungile lesihlanu ubani onelo kuqala na mhlawumbe bengine phutha inike kulungile lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu bamise khona lapha nje ninabantwana abancane uthani nje ukubuyela emuva ngasemnyango lapho noma yenyukelani khona lapha zithandwa uma nithanda uma nifuna ukunyukela lapha emsamo ngiqaqele lokho bekuyolunga lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi leshumi nanye leshumi nambili leshumi nantathu leshumi nane leshumi nantano ake layinani kusukela kwelokuqala kuya kweleshumi nantano asiqale ngabo ngoba thina ngiyangabaza noma ningakuthola lokho okuningi phakathi lapho noma cha lokho nje eningakuthola utholaphi lokuqala kuya kweleshumi nantano manje mfowethu uma ngikube yinhlanhla ukuba lapha kulobo busuku uNkulunkulu akubusise mfowethu kulungile bangaki esakhiweni manje ongenalekadi lomkhuleko futhi nokho ufuna inkosi ujesu ukuba ikuphilise na phakamisani izandla zenu ndawo zonke phakathi lapha ongeza ukuba semgqeni womkhuleko phakamisani izandla zenu ogulayo kugcwele nje sonke isakhiwo ubunga manje bukani ngenkathi besathola abantu bathola izindawo zabo ngifuna nenze lokhu ngifuna nisho kanye manje khumbulani uma lokho uma lokho kungesilo izwi likaNkulunkulu khona ke angilazi leso yisithembiso manje uma uJesu Kristu enguye izolo nomuhle naphakade manje uzofanele enze ngokufanayo njengoba enza ufanele abe yindlela kuwo wonke umgomo umzimba wenyama kuphela ngoba umzimba wakhe wenyama usengumhlatshelo esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu futhi uhlezi lapho nezingubo zakhe zinegazi ziyinhlawulo yezono zethu yena qobo lakhe usebenza njengomphristi omkhulu kwenza ukunxusela phezu kwalokho esivuma ukuthi kwenzile niyabo manje akusikho ngokuzwa kungokukholwa yabo ubungavele ushaye futhi ukhale nakho konke kunye akusoze kwasebenza akusikho uJesu akazange athi nikuzwile na wathi nikukholiwe na yabo nikukholiwe na ufanele ukukholwa ngoba niyabo ungeke wenze izwi liziphikise lifanele lihambe ngokuphelele njengalawo ma blocks nezinto niyabo lifanele lihambe ngokuphelele elinye lihlangana okwesisila sejubane elinye niwa kamanxise niyabo
so Christ is perfect
ungeke wakwenza ngakho uKristu uphelele kanjalo nezwi lakhe liphelele manje ungumphristi omkhulu ukuba enze ukunxusela phezu kokuvuma kwethu sivuma noma yini asenzele yona ulapho phambi kukaBaba ukuyilungisa bukani uma uJona esesiswini somkhomo eboshwe izandla lezinyawo nalo lonke ukhula laselwandle luzungeze intemo yakhe ubuhlanzo bomkhomo mhlawumbe amafatomu angamashumi amane kujule emanzini olwandle lunesiphepho ebalekele uNkulunkulu wayengaphenduka kuleso sisu somkhomo futhi yabuke zonke izimpawu ayenazo zimzungezile futhi wazazi izimo zakhe futhi wayeselokhu ethi ziyize lamanga ngizophinda ngibheke ngasethempelini lakho elingcwele futhi uNkulunkulu wamgcina ephila izinsuku ezintathu nobusuku kuleso sisu somkhomo uyakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso na iBhayibheli kuqala liyakusho noJesu wathi kwakunjalo
Jonah Jesus said over there
Manje ephikisana uJona uJesu washo lapha ya emibhalweni ukuthi isizukulwane sibi lesiphingayo sizofuna isibonakaliso Ngabe kunjalo na futhi bayobona isibonakaliso sikaJona njengoba uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku buthathu Kanjalo indodana yomuntu izoba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku buthathu khona ke uJona waphuma esiswini somkhomo ngabe kunjalo na Manje ngabe lesi yisizukulwane esibi nesiphingayo na ngokubili ngokomzimba nangokomoya na ukuphinga ngokomoya ukuphinga ngokomzimba na esibi isizukulwane esiphingayo sizokwemukela isibonakaliso kwakuyini na kwakuyisibonakaliso sini ngaleyo nkathi na njengoJona wayesesiswini somkhomo wavuka kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuba sesiswini somhlaba inhliziyo yomhlaba futhi ivuke khona ke isibonakaliso lesi sizukulwane esibi nesiphingayo esiyo sithola siyoba isibonakaliso sokuvuka ngabe kunjalo na isibonakaliso sokuvuka Manje bekuyoba yini ngale yonkathi na kuyoba nguKristu ovusiwe kwabafileyo futhi emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili nokho ephila esebenza nabantu bakhe onguye izolo lomuhle naphakade ngabe kunjalo na manje bangaki laba bantu abagulayo bangaki abantu emgqeni omkhuleko waziyo ukuthi angazi lutho ngawe na phakamisani izandla zenu wena osemgqeni omkhuleko uyazi ukuthi angikwazi noma angazi noma yini ngawe bangaki ezethamelini waziyo ukuthi angazi lutho ngawe noma yini na niyabo angazi namunye wenu hayi kulomugqeni omkhuleko ngizosho kuqala phandle lapho manje kukhona abanye abantu lapho engibaziyo ngiyakwazi lokho lezi lokho cishe kusukela kulokho lokho kuleyo nto bazali ncane nekhandela ibombo lapho ngalendlela ngiyalwazi loluhlu lapho umfowethu nodadewethu dawo labo ababili emva kwabo ngiyabazi ababili emva kwabo ngiyabazi khona lapha kuloluhlu khona lapha wokuqala wesibili wesithathu wesine muva ngiyabazi manje ngiyakholwa uma ngingapho sisi uma lowo kungesuye umfowethu nodadewethu outlaw ohlezi khona imuva lapha basebandleni in Jesus name nomfowethu nodadewethu Sotmani idikoni livele ebandleni lami eJeffersonville noma umphatheli njalo ebhodini manje angazi ngiyakholwa khona lapha kuleli khona ohlezi khona lapha lensizwa lentombi ngikholwa ukuthi lowo ngumlamo kamfowethu Nomani ngiyakhohlwa ukuthi ubani igama lakhe kunjalo ngaphandle kwalokho angazi umfowethu Williams nomfowethu Rose futhi nje ngihlangane nalomfowethu lapha futhi lokho kungukuthi ngaphandle kwalokho angazi umuntu ngikholwa ukuthi ungudadewethu and Green awunjalo na Downing kunjalo ovela eMemphis kulungile manje ngaphandle kwalokho nendodana yami angisayiboni ngisho manje ngakho noma ngabe ikuphi lowo kuphela engazi ngaye manje yilipi inenekazi lokuqala emgqeni na wena lapho na wena lapha na uyini inenekazi lokuqala kulungile ungasukuma nje lapha umzuzwana na manje nakho kumi wesifazane engingakaze ngibone empilweni yami manje kuba bengizothi nakho kuhle izindoda ihlezi lapha esihlaleni sinamasondo ibambe ingalo yayo kubukeka sengathi ibikhubazekile noma ukuthi ize niyabo angazi ukuthi kuyini ikukhubazekile uma bengingathi leyo ndoda yayikhubazekile noma ubani angakubone lokho niyabo kodwa nango wesifazane ubukeka iphilile futhi enamandla manje iphi inkathazo yakhe na yilapho isimangaliso sakho sifika khona uyabo yilokho-ke niyabo into ethize manje uma awo mina ukuba bengingabone omunye umuntu wonke obedonswe phakathi isifuba sabo sicwile sonke phakathi bekhohlela manje bengingathi leyo bekuyi-TB lokho bekungaba ukuqagela nebo futhi lowo muntu angahle athi oqhabo anginayo i-TB nebo futhi kungahle kufakazelwe ukuthi abanayo i-TB nebo awukwazi ukusho kodwa lapho uNkulunkulu esho noma yini iqinisile kuhlala njalo kuqinisile kuhlala kuqinisile manje lo nosifazane angahle ukuba nje uyazenzisa angahle nje ukuba usho ukuthize angahle angaguli ngisho kungahle kungabibikho nkinga ngaye awu angikwazi lokho ngeke ngasho uma nje emi lapho ungakhathazeki kuzobizwa emizuzwini embalwa nebo uzokwazi uzothola bangake oseke wabasemhlanganweni futhi wakubona lokho kwenziwe na bakithi ngibone abangaphezu kwamakhulu amabili noma amathathu befa ngakho nebo ngazi indoda kulobu busuku ihlezi ikhubazekile ibingaleyo ndlela iminyaka eminingana ngenkathi ngisenhla lapho emzini eziyoni ngenkathi leyo ndoda ihlezi emuva lapho izama ukungithwebula phambi kwalabo bantu ngaqhubeka nje ngizama ukuqhuba umugqa womkhuleko futhi yayilokhu ihlezi lapho yayiya emakamu ezempi niyazi yayiyokwenza abafana ibathwebule ibenze bakhonkothe njengezintsha niyazi futhi benze kanjalo ngangilokhu ngizwa lowo moya oxakile futhi babeyingenise lapho ibandla elejwayelekile ngobusuku ngaphambi kwalapho kwakukade kukhona indoda efikayo yayingeyehlelo elithize yenyukela lapho futhi yayibhale ekadini layo lomkhuleko ngine-TB usibanibani nakho konke kanjalo yayicabanga ukuthi kwakungukufunda ingqondo ngakho banikeza ekhadi lomkhuleko kumngenisi lapho enyukela emsamo nendoda yenyukela lapho ngase ngithi akukho lutho olungalungile kuwe yathi o yebo ikhona buka ekhadini lami lomkhuleko ngathi angikhathala ukuthi ikhadi lomkhuleko lithini akukho lutho olungalungile kuwe yathi awubuka ngine-TB nokuthi kanjalo buka kulelo khadi lomkhuleko ngathi angilibuki lelo khadi lomkhuleko ngibuka ngasezulwini niyabo futhi yathi awu yileyo indaba ngami ngathi awu mhlawumbe ungahle ukuba ube nakho phansi lapho uma unakho awunakho manje ngoba wena akukho nje lapho futhi yathi ngathi ungahle ukuba uphulukisiwe ezansi lapho yathi ehe yiloko okucabangayo uphulukisiwe ezansi lapho ngacabanga yini intabanga le ndoda na ngaphenduka ngase ngibuka futhi kwaba khona umbono owabhoboka phambi kwayo ngathi wena umkhohlisi ngowebandla elithile izolo busuku udlale naleyo ndoda yakhona phezulu lapho enesudu ebomvu enothayi obomvu nesudu emnyama futhi wena lowo ngumkayo ehlezi khona ngale kuleli khona nomkakho futhi ubuhleli ngasetafuleni elalini ndiwangwe lihlaza elizungezile futhi wanquma ukuthi ubuza lapha ukuzokwenza lokho ukufakazisa ukuthi lokhu bekungukufunda ingqondo ngathi izinto onazo ekhadini lakho iphezu kwakho yafacisha emabikini ayisithupha emva kwalokho ungalokothi kwenze lokho le ndoda amaviki ambalwa emva kwalokho ubusuku obumbalwa emva kwalokho yayihlezi lapho izama ukungijebula kanjalo futhi ngangilokho ngizwa lowo moya oyinqaba ngathi ngiyacela wonke umuntu gcine ikhanda lakho libheke phansi hlonipha ngokuzithoba ningizwile ngisho lokho isikhathi esiningi ngibhekisisa umoya nyebo futhi kodwa-ke yayilokhu yenza lokho futhi yenza lokho futhi ngokuqonde ngqo yaphenduka kanjalo ngathi kungani utevele efake enhlizweni yakho ukuba wenze lokho kuna ngathi uhambe wangena kodwa bazokuthwala bakukhiphe futhi bakwenza kunjalo impela isakhubazekile kunjalo yavele yasukuma yayigongobele kwakulukhuni ukuba inyekaze futhi ibhale incwadi emva kwencwadi ebiza woza akukho engingakwenza ngakho leso yisono sayo uqobo izofanele lungise lokho noNkulunkulu akukho nto bengingebeke isandla sami phezu kwayo ngeze niyabo kuthiwani ngaleyo ndoda ephoenix yezansi lapha ngenkathi kuqala ngilapha ngaleso sikhathi na niyakhumbula ngapha endaweni ukuthi yayingeke ibhekise ikhanda layo phansi na futhi bangidonsela phezu kwayo izikhathi eziyidazini eCalifornia ihlezi laphaya intshebe yonke indawo ngokusemthethweni lapha edolobheni intshebe igcwele ubuso bayo kanjalo ihlezi lapho ithi kanjalo kungenangqondo nhlobo umoya omubi wakhishwa koyedwa futhi wangena kuyo kunjalo khona lapha ePhoenix uhambo lwami lokuqala kunjalo nebo nifanele nje niqaphele manje asidlali sonto kunjengoba kwakunjalo nje ezi izibini zikaGideoni isikhathi sokudlala isonto sisiphelile sifanele silungele ukuhlangana noNkulunkulu yebo mnumzane hamba ngapho usayini igama lakho ethikithini futhi ujoin ibandla konke lokho kuphumile khumbulani lezi zinto zizosuka komunye ziye komunye impela zizokwenza osifazana ngimazi angikaze ngimbone empilweni yami ngokwazi kwami yena uma egula angazi lutho ngakho ngabe ufuna umkhuleko womunye umuntu na angazi lutho ngakho kuphezulu nje kuNkulunkulu ukusho njalo kodwa uma ezosho njalo bakabe ngumahluleli ukuthi ngabe kulungile noma cha nizokholwa khona ke ukuthi ukufika kukaKristu kuseduze nalowo moya ongcwele ofanayo lowo uNkulunkulu ofanayo owayesezansi lapho eSodoma uNkulunkulu ofanayo obonakala emuva lapha kwabesilisa labesifazane kulobo busuku na uyakukholwa lokho izinto azisho na kukholwe kukholwe manje ngifuna abuke ngendlela abuka ngayo ukuze ningaboni nicabange ukuthi bengifunda noma ubani abantu bathi ngifunda umqondo wabantu oh ngokuba noma ubani owazi ngisho nento yokuqala yalokho uyazi ukuthi lokho ngokumsulwa ngani ukufunda umcabango kungukuthi uqagela inombolo futhi ake ngiyiqagele nami niyabo ayikho into enjengaleyo Hey uNkulunkulu akasikho ukufunda ingqondo babizo Jesu ngoBelzebule ngoba wakwenza bathi wayengumbhuli uDevil wathi ngiyanithethelela ngakho kodwa ngolungisuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza into efanayo izwe lilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa lelizwe noma izwe elizayo ngakho niyabona ukuthi kusibeka kuphi na uya kuqonda lokho awukuqondi dide wethu na sonke siyakuqonda manje angisho ukuthi uzokwenza ngiyethemba ukuthi uzokwenza ngoba angikwazi nawe awungazi futhi lapha simi lapha kulobo busuku futhi ukuba benginamandla oku uma ugula futhi benginamandla okukuphulukisa bengiyokwenza uma ngikutshelile bengiyoqamba amanga into kuphela engingayenza ngokukutshela ukuthi izwi liyasho ukuthi ngemivimbo yakhe uphulukisiwe kunjalo uphulukisiwe nginganitshela manje owesifazane akasiso isoni ungumkristu ya unokungqangqazela ukuhle kahle emoyeni wakhe niyabo ungumkhristu futhi uhlutshwa yisifo sabathambo kunjalo akunjalo na yebo mnumzane nalokho kuhlinzwa kwakungukuhlinzwa kwenyongo khona ke ngekathi wawunelokho wawusaba kancane ukuthi lokho kuhlinzwa kwakunento ethize yokwenza ngalokho futhi bewulokhu kathazeke kakhulu kusukela lapho unenqaba yezifo ezelakakenayo manje kunjalo manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa futhi akusindise na vele uhambe usuke nje emsamo bese uthi ngiyakubonga Nkosi futhi uqhubeke amen sobona ninikazi asazani uNkulunkulu usazise babili kodwa uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi nginceke uyakhe na akusikho okwakho kungoko omunye umuntu umtshana wakho hamba ukholwe uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yiba nokukholwa nje ungangabazi woza ninikazi manje sekuqalile ezithebelini manje ukukholwa kwakho sekuqale ukuphakama uyabo ungakuzwa wena nje into ethize yedonsa nebo yonke into ngibuka phandle lapho futhi nje kubukeka sengathi igumbi liqala ukuphenduka njengelambu eliphuzi niyazi ngiqalaza nje manje wena uthi mfuthi Branham lokho bekungeke kukuthinte kanjalo uma usifazane oyedwa omncane athi tomphethwe ingubo kaJesu futhi wenza indodana kaNkulunkulu ibe buthakathaka bekuya kwenzani kimi isono esisindiswe ngomusa wakhe na niyabo yiba nokukholwa nje sizihambi komunye nomunye angikwazi kodwa uma inkosi Jesu izokumbula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngiyinceku yayo na futhi uyakholwa ukuthi engikushilo kuyisiqinisekiso salokho uNkulunkulu akuthembisile na uyakukholwa lokho na kulungile inkathazo yakho isohlangothini lwakho kunjalo ube nokuhlinzwa umdlavuza wehlele phansi kakhulu kunjalo uyazibuza ukuthi yini engalungile kodwa uzosinda manje awu uNkulunkulu manje uma engakutshela obekuyikho ngabe lokho bekuyiqiniso na awu uma engakutshela obekuyikho kuyiqiniso khona ke akushoyo esikhathini esizayo kuyiqiniso nebo
we're strangers to each other I don't know you is it for the boy All right.
Sawubona, sawubona, sizihambi komunye nomunye angikwazi ngabe okomfana na kulungile umzuzwana nje. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela nje futhi nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade futhi uzokufezekisa konke okunye kwakho uma nje ungamkholwa. Wesule amehlo akho ke dadewethu ukhuleka kodwa inkathazo yamathumbu isikushile. Kholwa nje manje ngayo yonke inhliziyo yakho yiba nokukholwa uzizwa wehlukile vele awunjalo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone.
She never touched me. She's too far away, see.
Ngifuna ukunibuza uthinte bani owesifazane na akazange angithinte ukude kakhulu niyabo kodwa uthinte umpriest omkhulu kunjalo uthinte umpriest omkhulu.
You're concerned about the boy. Kind of kidney bladder.
Ushisekele ngomfana uhlobo lwenso isinye.
Your husband prayed for him then?
Ngabe umnyeni wakho usemkhulekele namanje na ufanele engumfundisi uzophila ungakhathazeki.
Isn't Jesus the same yesterday, today and forever? My God.
UJesu akasuye yini izolo namuhla naphakade na? Niyakubona lokho kukhanya okulenga phezulu kwendoda lapho ekhulekayo na lezo zinhlungu zekhanda ziyakuyeka futhi uzoba kahle manje ungangabazi nje yiba nokukholwa konke kuzohamba ubumkhulekela ukuba enze lokho bekungenjalo na kunjalo uthi Nkosi Jesu yiba nomfowethu Branham angibize kulungile kunjalo na phakamisa isandla sakho kulungile konke sokuhambile lokho kubangela indoda yesemva kwakho kholwa leyo nkathazo ezinyaweni zakho izosuka nayo mfowethu uma angaphulukisa isifuba somoya futhi angeke na asiphilise kulungile hamba nje umkholwe ngayo yonke inhliziyo yakho yiba ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile uyakholwa phandle lapho manje na ungangabazi kunomoya oyinqaba ongena lapha ngithemba ukuthi inkosi uJesu izokulungisa kulungile kulungile qhubeka ukholwa manje dadewethu kulungile mfana omncane kungokwakhe na yebo uthini na yebo qhubeka ngo futhi kuzomshiya isifubo somoya futhi uzophila futhi asinde kulungile uyakholwa dadewethu na inkathazo yabesifazane izolunga hamba futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho yiba nokukholwa manje woza dadewethu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphulukisa inkathazo yenhliziyo na angayiphulukisa neyakho futhi angeke na ngakho hamba nje ukholwa sobona mnumzane uyafuna ukuyodla isidlo sakho sakusihle na qhubeka udle uNkulunkulu akubusise konke sekuhambile ukwethuka inkathazo yesisu isihambile konke sekuhambile yiba nokukholwa nje ungangabazi kholwa ngenhliziyo yakho yonke uyindoda enkulukazi ebukeka isidlakela ukuhlushwa ukwethuka kodwa kuyilokho ke kuzokushiya manje hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho leyo ndoda ehlezi emuva lapho nalelo thunzi elimnyama nalowo mfana omncane ehlezi khona emuva lapho enesithuthwane uyakholwa ndodana ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyafuna ukukholwa na kulungile yiba nokukholwa kuNkulunkulu futhi kuzokushiya Hallelujah uyakholwa na amen ukukhulekela umfanyana gabo uyakhuleka lowo wesifazane ongumMexico ukukhulekela indodana enomdlavuza engasindisiwe uma uzokholwa uNkulunkulu uzokunakekela yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi ehe ubuhlungu phakathi kwamajoyinti uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokunakekela ubuhlungu phakathi kwamajoyinti uhlezi ngophambi kowesifazane lapho obenokuqubuka kobuhlungu phakathi kwamajoyinti nobabili nihlezi indawonye kholwa ngayo yonke impilo yakho ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ungaba nakho onakho kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho lo mfana lapha ya enesithuthwane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzobonakekela lokho na lowo mfo omncane ohlezi ngaphakathi lowo mfana ohlezi lapho beka isandla sakho phezulu kwakhe mnumzane kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngegama lika Jesu Christ uphuma kuye sathane ungeke waqasha usathane akakwazi ukufihla lutho manje ubukhona benkosi bulapha uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ngabe uJesu Christ nguyena izolo lomuntu naphakade na kuyini na kholwa sebenzele ezwini lakhe uma ufuna ukubona isibona uma uNkulunkulu enathi ziphi izimangaliso zakhe na nazi uNkulunkulu nathi amen uNkulunkulu nathi Nasi sibonakalisa sokuthi uyaphila into efanayo ayenza ngaphambi kokuba afe uvukile kuze kube phakade manje ngabe ningamakholo na phakamisa isandla sakho ohe bekani izandla zenu phezulu komunye nomunye ungazikhulekeli wena khulekela umuntu olandelayo hamba nje uyokhuleka ukhuleke nje Nkosi uNkulunkulu uphulukisa lo muntu omunye umuntu yilokho ke kholwa manje wonkosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba egameni lenkosi uJesu Kristu sicela ukuthi amandla kaNkulunkulu ashanelisise kulesi sakhiwo manje njengokuvunguza komoya namandla futhi ugcwalise yonke lendlu futhi ugcwalise lababantu ngomoya ongcwele wamandla ukuba bakholwe ukuthi uNkulunkulu usaphila futhi uyabusa Satane phuma kule ndawo phuma kule babantu ngiyakuyala egameni likaNkulunkulu ophilayo amen Magubambelele maguzike mkholwe angefileke kanjani na angezileke uma engama lapha emsamo futhi enze lokho angakwenzela okuningi kangakanani na Kothi Branham ukwenza kanjani lokho na lelo yizwi lakhe lelo yizwi qobo lolo libonakaliswa izwi lizo zibonakalisa lolo qobo kuwe uma uzolikholwa susa amafo okungabaza indodana iyakhanya indodana iyakhanya amandla ayo alapha egumbini ukunisindisa nonke amen ngiyakukholwa na yonke inhliziyo yakho na manje ke egameni likajesu kristu sukuma futhi ukwemukele egameni likajesu kristu phakamisani izandla zenu futhi nimdumise nimnike udumo kulungile melusi